Asikhothami sethinhloko tethu sendele umkhuleko. Babe wethu, siyakubonga manje ekuseni ngalesikhathi lesi lesihle sekuhlangana ndzawonye futhi nekuvula livi lenkhosi lelibekwe lapha embikwethu. Na nangemkhuleko manje kuthi umoya loyingcwele utothatha loko lokunguNkulunkulu futhi utokwethula kithi kuze sisuke kulendzawo yekukhondela namhla sinetinhlitiyo letijabulile letigcwele intokodo. Sibonga emandla akho lamakhulu ekukhululwa Nkosi kuthi abakhulula kanjani labathunjiwe futhi abakhulule asatise letindlo leyayikhona nalekhona naletako. Uthi siyakubonga nje ngaletindlo leli. Siyakhuleka ukuthi utosibusisa njengoba sisadadisha livi lakho ndzawonye manje. Uthi uma sesihamba kwangathi kungashiwo etinhlitiyweni tethu sisahamba endleleni. Inhlitiyo tethu betingavuthi ngekhathi kithi lapho yena umoya longcwele akhuluma nathi ngesikhathi sisendleleni. Busisa wonke umshumayeli namuhla ndzawotonke tinceku takho lemele loku. Liqiniso lakho, phendvula imikhuleko yabo yalabagulako, philisa imitimba legulako yalabo labahluphekile. Nkosi, sitocela ukuthi uphumele ngaphandle emkhathini walabantu, futhi ufune leyo mbewu lemiselwe ngaphambili ngaphandle lapho Nkosi, futhi uyilethe ngalapha ngandlela thide, ukuthi kukhanya kutowela ngesheya kwendlela Nkosi. Ngoba sikholwa ukuthi li-hour lishiwa sikhathi, lilanga lishona ngekushesha enshonalanga. Ngakho ke masinyane kutawuba ukuthi sikhathi ngeke sisaba khona. Sikhathi neliphakathi kuyohlangana ndzawonye khaca lapho uNkulunkulu nebantu bakhe kuhlangana ndzawonye khaca. Futhi siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi ngaleso sikhathi ukuthi siyobalwa emkhathini walabo labayohlanganiswa khaca kuKristu. Lobitwa ngemlobokati wakhe. Sisite namuhla njengoba silungiselela, singathi ukuthi likusasa litobe liphetheni, kodwa sesilungele kwemukela noma yini. Nkosi ngekwathi kwethu, wena lonako ngathi, sesilungele kulemukela. Sicela lesibusiso lesi ngenxa yenkhathimulo yaNkulunkulu. Egameni laJesu Kristu, amen. Ningahlala phansi. Ngijabule sibili manje ekuseni ngesikhathi ngingena ngase ngibona ukuthi bantu babuthene ndzawonye ngenkonzo yenkhosi. Futhi sinikeza simemetelo manje sakusihlwa. Utawuba nenkonzo yokuphilisa kusihlwa. Sitawube sikhulekela labagulako kusihlwa. Emizuzwini lembalwa nje lendlulile bona nangisangena bhili indvodzana yami ungitshelile wathi kune nemnumzane lohloniphekile lapha lo yindvodza lehluphekako nje loshayele kusukela ebangeni lelithe futhi uthite ngimfake ekamelweni babe ngingene emva kwesikhathi itolo ebusuku futhi angikakhoni ukuthola kudadisha kakhulu esifundweni sasonto esikolo lebe ngitokhuluma ngaso manje ekuseni ngako ngithethela amanye emanothi lamancane lengwathethe kuloko lengeva lomunye umnakethu akusho futhi ngathatha kuleso sihloko kuthi kuba nesifundo sasonto esikolo manje ekuseni futhi sisalungiselela futhi silungiselela inkonzo yakusihlwa. Naphili uthithe kunendvota ekhathi lapha yalegulako wathi ngifisa kwangathi bewungahamba wendlule ngakhona futhi uyibone. Ngako ngingene kulelo gamelo manje nje nemnakethu lothi akabe ngunthanga yethu nemkakhe bahleti ekhathi lapho. Namoya loyingcwele wehla emkhathini wethu kuleli kamelo manje nje. Cabangani nje, uphatha inkonzo nje yekuphilisa, futhi nangisekakhona, niyabona na. Futhi utshele lo mnakethu ngako konke mayelana nalebeka kwendile, nalebeka solo akwenda, naloku ubangele le nkinga yakhe, nekuthi uvelaphi nako konke ngaye. Futhi kube naleli khulu ilithunde elimnyama lilenga kuleli kamelo. Waseke kuqala kukhanya kakhulu, kwakhanya kakhulu, kwakhanya kakhulu. Futhi kwakhanya kakhulu waseke umoya loyingcwele wabamba. Manje ngicabanga ukuthi le ndvodza ise ndzawana thite emva lapha manje. Yona nemkayo mhlawumbe abakhona ukungena kulesakhiwo kodwa bathite batohlala empeleni bendele inkonzo. Bavela enhla ngakhona edute naseyakhima eWashington futhi bashayela beda futhi ingumshumayeli welivangeli. Kodwa nje kubona nje umusa waNkulunkulu lapho. Lapho lendvodza beyikathe isesibhedlela futhi inekwelashwa nayo yonke into. Moya loyingcwele wembula konke lokhu. ngesikhathi bodokotela betama ngamatima kwenda konke lebe bangakwenda engxenye ngalendvodza kodwa nje kuthethe lokho kutsinza lokutsite lokuncane lokuvela uNkulunkulu kujikisa leli gagasi kwelapha kwethuka kulungile kodwa kuluhlobo lolufana nekuthi besingakubita ngakuthi kujovela entimeni niyathi wena kungahle kukwende ube mbi kakhulu niyabona ngoba bewutokhohlwa nguyo yonke indlo lowake wayathi uma bafaka lo muthi kuwe kodwa inkosi uNkulunkulu kuthi unjani umsa wakhe nesehawu futhi ngisho ngaphambi kokuthi ngike ngimthandazele bese kuvele kuphelile niyabona na kubithe nje leyo ndlo letsite yaNkulunkulu lokho kutsinza lokutsite kukwenda bengingakafanele ngikusho lokhu ya bengingabuka ngale ngiyibone le ndvodza manje yeboke bengingathi kuthi bewutophumelela yini namhla noma cha endas even lapho bengihlala khona kuleli viki ngiyabathandza abangani bami endas lapho kuli holiday lelincane ngaphambi balemhlangano lemikhulu niyabona futhi ngide ekhaya kuthi ngiye endas lapho futhi ngiphume ngiyodingela tikwireli nalabazalwane laba ngalomndeni imindeni njalo lengihlala nayo endas lapho babantu labathandzekako sibili nalendvodza umnakethu sibili bangani bangibo futhi lomunye wabo ungumthandzi lomkhulu wetinja tekutingela futhi unelihoko leligcwele tona enhla lapho futhi ngibone inja lencane lenhle kunato tonke endas lapho umfolo omncane yangiloko lengikubita cishe ngekuthi nguhalf wenja kuphakama netinja letimbili buthe uyati lebe yigijima indlu yonke lapho futhi ngacabanga hey Joe beyangeke athandze kuba nento lenjengaleyo futhi kusobala ngephandle eArizona akhona kuyisebenzisa beyiyongena emdolofiyeni naloko bekuyoba kuphela kwayo ngako ke ngathi nami ungeke ukhone kuba nayo abathi sebenzisa itinja ekhathi lapho kuleyo ngcenye yelive ngoba bona yeboke bangeke nje bakhone ukuthi sebenzisa bona bebayo futhi lesimo selitulu lesimo salelive sinemdolofiya futhi betiyokufa futhi ke liqiniso inja lenkulu ngephandle lapho impisi noma indlo letsite ingayibulala mhlawumbe empeleni kube beyingaphuma ngakho ke lendvodza yathi kimi ungayithatha nje kodwa angikhonanga kuyithatha ngangayithokotela nje ngase ngithola ukuthi kwakungilenye yetinja takhe latithandza kakhulu nalendvodza inemkayo lomncane lothandzekako lone bantwanyana labancane futhi kulolonye lusuku lowesifazane wacala kubuya aphume ngemoto yalowesilisa futhi bekanale moto i-Oldsmobile nenja lencane ithi ayibe yinze kanjalo umdlwane nje wase ugijima uconza ngco etikwayo leyo Oldsmobile ihamba ngco etikwale nja lencane emhlane wayo lapha futhi yayifihlida phansi lapho emadwala asesigwacwaneni lesingena ekhaya bekavele nje ancinta abhobosa sisu sayo lesincane phansi lapha niyadi nalomkakhe lomncane esikhundleni sekugijimisa inja lencane iye kudokotela wetilwane kusobala dokotela wetilwane bekatovele nje ayilalise ngaso leso sikhathi futhi ayibulale niyabona kwakukhona lenye insizwa inami futhi kwathi ingenyukela lapho yathi kube leyo bekuyinja yami bengitoyidubula yathi ngiloko kuphela ngiyiyekele ive buhlungu kanjalo na ngathi yeboke asingayidubuli ngathi ake silinze kancanyana kwasuswa wonke umuntu ngase ngehamba futhi ngayikhulekela lenja lencane yangilandzela yenyuka kuvulande lomncane wendlu futhi yena yebo yena niyabona na noma tindvotini lentifisako uma nikhuleka kholwani ukuthi nitokwemukela nitoba nako nitonikwa kona noma tindvotini Leyo inkosi uNkulunkulu wethu akusiko na yena muhle kakhulu futhi uyamangalisa futhi simthanda sibili manje ekuseni futhi simlinzile futhi sathi ngibone ngalololunye lusuku titithandzani letindzala make nababe balilunga lelihle kakhulu laleli libandla lemakholo ngalo make ngiyacabanga usondzele ekhulwini nababe unjalo naye futhi lapha eminyakeni lelishumi nakubili le ndvodza yayingakaze inyakade ngemhlane wayo nje ilele iconze twi noma ayikhoni kulala ngeluhlangothi lwayo noma lutho yalala lapho iminyaka lelishumi nakubili, iminyaka yobudzala nje. Ngalomake manje sewuthi akabe seminyakeni yakhe budzala ngiyacabanga. Ngalapho kusonzela ekhulwini. Nalento lenzala tatane seyithi nje ayilahlekelwe kulawula kwengcondo yakhe. Icabanga ukuthi umuntu lotsite uthatha konke lanako. Futhi ngabuka ngale kwelitafula ngithi sonke labasha nalabadzala sihleti lapho. Ngase ngithi siyaphi na? Sendani na? Nalotsathe lengangihlala naye ngaleso sikhathi. Lobeka ngumake wakhe nababa. Ngase ngithi uconze kuleyo ndlela nawe. Impela sonke niyabona na. Ucabangeni nje umzuzwana nje ngaphambi kokuthi sicale isifundo sethu. Ngulapho lani iconze ngakhona. Nithi sabalazela ini na? Kude niphile. Niphilela ini na? Kuze nife. Bekungeke yini kube buwula lobukhulu kakhulu uma singakwemukelanga kuniketela uphila lokuphakathi kwaNkulunkulu na? Besingacabanga ngani na? Yini, yini lebe ingaba semchondweni wethu? Lebe ingakhanga kunaka kwethu kunoma yini na? Kube ke beunemadola lathi igisi lethi likhulu. Futhi unesifunda sase-Indiana noma ngusiphi lesinesifunda noma ngisho sive noma mayelana naloko umhlaba wonke jikelele na uphila isikhathi lesithe ngalokwanele ufanele ufike kuloko nawe nabona na futhi njalo njalo lusuku nelusuku njalo uma inhliziyo yakho ishaya uconze khona ngqo kuloko nabona na wena akukho uwina kwakho ungaseluhlangothini lolulahlekelwako futhi wena ufanele ulahlekelwe. Kodwa khumbula sethembiso ukuthi loyo loyo lahlekelwa kuphila kwakhe ngenxa yami uyakuthola. Manje kuphi lokunye futhi kwengcebo lobe ungakuthola kunekuphila. Naloku nje bewuthole umhlaba wonke waba wakho na. Kodwa uma uthola kuphila, uthole indlo lenkulu kunato tonke lebe ingatholwa. Ngifuna ngibuke ngesenxele sami ngase ngiyabona futhi manje nje. Lo munye umhlomelo wemusa wenkhosi. Cishe emavikini lambalwa ledlulile, ngabitelwa elucingweni, nelilunga lelithandzekako, lalelibandla noma lomtimba. Angifuni kubita loku kakhulu kangako njengelibandla. Ngifuna kubita loku njengoba bengikhuluma kulabanye bantu, bathi yebo ke usonzaphi na? Ngathi angisonzi. Wakuliphi lihlelo na? Ngathi kude. Bathi yebo ke. Wakuliphi ke? Ngathi umbuso. Umbuso. Futhi ngamoya munye siphaphathiselwe kulowo mbuso. Ngamoya munye sonke kulo mbuso. Jesu wathi, khulekani nithi, umbuso wakho awufike. Intando yakho ayendiwe emhlabeni njengoba yendiwa nasezulwini. Manje we mangalelinye lilanga phambi kwentaba yokuguculwa simo wathi, qinisile ngithi kini. Kuthi labanye beme lapha labangayokuva kufa baze babone umbuso ufika ngemandla kwakukubiketelwa njengoba sendlule kuko intaba yokuguculwa simo. NeliBhayibheli lathi umbuso waNkulunkulu ungekhathi kini.
So this is a kingdom people that professes that this is not their home.
Ngako lona bantu bembuso lotisho ukuthi leli akusilo likhaya labo. Leli akusilo likhaya lethu. Sibuke kubuya kwenkhosi imise umbuso. Ngabitela eludzabeni loluphuthumako lwemnakethu lomdzala lube kafana nababe kimi. Uthi bengingakamadi isikhathi lesithe kakhulu, kodwa ngiyalukhumbula lusuku lengamngenisa ngalo lapha lwempaphathiso wemandi. Nale ndvodza masinyane itoba neminyaka lengemashumi layimfica nakunye budzala. Nemkayo lothandzekako wangibida naye angunesi wathi ubenekumelwa ngqi inhlitiyo. Ngaphandle kwaloko bekane, ngibida angikhoni kubida leli gama. Uhlaselwa inhlitiyo. Kuhlaselwa inhlitiyo yekuvaleka kwengadi. Ngiyabonga. Kuhlaselwa inhlitiyo kwekuvaleka kwengadi nekumelwa inhlitiyo ngqi. Dokotela akaniki mathemba nhlobo. Nale ndvodza beyifa futhi. Futhi yangibida. Ngase ngingena kufodi yami lenzadlana. Ngase ngenyuka ngemgwaco ngiya e-Ohio. Ngalokukhulu kushesha lengangakwenda. Futhi ngangingadi lelinye lemasondo ami liphumile emgceni. Yahlephula lithayi yalikhipha kuyo. futhi ngakho ke ngifika etulu lapho ngiphuma egarage la petrol icishe ngensimbi elishumi nakunye ngco ngangikhathathekile ngayo ngiyayithandza futhi ngiyati uma kuchubekela embili inkosi ilibala lena masinyane kakhulu noma kamuva kutodzingeka sitselane kodwa loko ngeke kulula imathe luhlwitho manje niyabona na cha befika kucala ngaleso sikhathi bona banenhlanhla losewashona befika kucala niyabona na sine lesisaphila futhi sisasele kuze kube sekubuyeni kwenkosi asiyubavimbela noma sibendlulele labo labalele licilongo lankulunkulu loyokhala labafile kukristu bayovuka kucala khona-ke lapho emehlo ethu abona labathandzekako bethu khona-ke siyoguculwa ngesikhashanyana ngekuphatima kweliso futhi sikanye nabo siyohlwithwa kanye kanye niyabona na labo lohamba kucala banenhlanhla ngetulu kwalabo labaphilako lapho ngiphuma egaraji ngensimbi yelishumi nakunye nje moya lwengcwele wathi kimi ungakhathateki ngayo utoyichawula esitaladini futhi uthi itota enkonzweni indoda leneminyaka lengamashumi layimfica nakunye budzala ifa ngesikhathi ngihlangana nemkayo nalabathandzekako bayo esibhedlela elima bangitshela ngesimo sayo ngangena ngayibuka ekhathi lapho wathi kodwa indlu lengakejwayeleki wathi icale kuntshintsha ibe ngcono ngensimbi yelishumi nakunye yebo-ke futhi bengiyo inkosi yayibakhombisile labo bantu tintfo letiningi kakhulu bayathi nje kuthi angikushongo loko ngoba bakusho kimi kucala icale kuntshintsha bebathi kuthi ngangitobatshela liciniso ngakho ngelisonto lelendlulile lapho nje ngiyongena e-Blue Boa Cafeteria e-Louisville lapho ngicabanga khona kuthi cishe emaphesenti langemashumi lasiphohlongo aleli bandla abuthana ngelisonto nzambama kuthi adle ngubani-ke lingambona eta ehla ngesitaladi na ngiyanitshela inhlitiyo yami yavevetela ngesikhathi ngibona umnakethu Dauch eta ehla ngesitaladi kona kanye nje lalangitshela kona ngamchawula esitaladini ngase-ke ngibuya lapha ngelisondo lelendlulile ebusuku futhi ngakhuluma ngesifundo sekuhlangana lesithi sikhathi sekuhlangana sesibonakaliso sesikhathi ngako kwase-ke loko kuyakufeza loko nje lakusho futhi nangu uhleti labandleni namuhla khona lapho ngakithi njengemhlomelo wemusa kaNkulunkulu ngesikhathi ngichawula sandla sakhe ngaphansi kwelithende lithende le-oxygen libekangaphansi kwalo ngathi mnakethu Dauch utoba kahle ngitokubona enkonzweni futhi lowo ngu-isho kanje inkosi niyabona na nangu uhleti lankonzweni khona lapha manje mnakethu Dauch uma ngingaphosisi lo mfundisi lebe ngikhuluma ngaye emizuzwaneni lembalwa leyendlulile moya loyingcwele wangena futhi wembula tonke letintfo leti wamtshela kuthi kwenteka kanjani futhi wamtshela lakwendile kuthi kwenteka kanjani kuthi kufezeka kanjani konke lobe kwenteka kusukela ngaleso sikhathi kuze kube ngisho sesimilweni semndeni wakhe nako konke ngalokho futhi wamtshela kuthi sekuphelile nalo mfundisi uhlethi khona ngalapha ngasesandleni sekudla ungasiphakamisa nje isandla sakho mnumzane na lapho yena nemkakhe impela njengamanje nangu uhlethi umnakethu Dauch khona lapha ngcomanje ohe akamangalisi na leto tintfo leyayikhona lekhona naleyofezeka munye lababili bofakazi labathathu tintfo leyayikhona lokwendile tintfo lentekako manje netintfo letiyofezeka futhi ngaso sonke sikhathi impela impela etukwelivi loko kuphela nkulunkulu longenta loko oh asikathokoti yini kakhulu ngale tintfo leti na manje sizathu bengithatha nje kwelula sikhathi kancanyana Billy utsingeke kuthi ahambe alandze umkakhe lemntwana uthi uthite babe ungaqali kushumayela ngize ngibuye ngako ngicabanga ukuthi sewubuyile manje futhi ngifanele ngibe naleso sikhathi lesingako empeleni futhi ngitama kusuka kulama awala mane ekukhandleka lenginibeka nonke ngaphansi kwawo lapha futhi ngikwende kube ngemashumi lamathathu nesihlanu imizuzu lengamashumi lamane niyabona futhi ngitame kukugcina. Manje nganconywa ngalesine sikhathi eChicago. Ngakwenda kwaba ngumzuzu longemashumi lamathathu noma indlo letside imizuzu lengemashumi lamathathu nesihlanu. Futhi ngelisondo leliphelile ebusuku waba imizuzu lengemashumi lamane nesihlanu kuphela. Billy wathi, "Sewuba ngcono mbamba babe." Ngithi kuba nekutichenya ngawe ngalokho. Yebo ke mhlawumbe manje ekuseni kukwenda kube luhlobo lwasondo sikolwa loluncane. Anginawo nihlalisa isikhathi lesithe kakhulu. Khona ke ntophuma futhi nibe nelidina lenu. Futhi nikhuleke bese niyabuya kusihlwa ngetinkonzo tekuphilisa. Sitokwenda liline lalabakhulekelwako kusihlwa futhi sikhulekele labagulako. Manje uma bakhona abantu lenibatiko ngalapha noma kuphi logulako futhi lofuna ukukhulekelwa baletheni noma ngayiphi indlela baletheni lapha niyabona na leyo indlo lenkulu ukuthi nibalethe lapha kusihlwa sonke sihlangana ndzawonye leyo ndlela kulukhuni kushada incingo uya etindzaweni ngetindzawo khona ke ushiya lomnye umuntu futhi kunemuzwa lolukhuni. Kodwa uma ngingabathola bonke babe senzaweni yinye khona ke ngingabakhulekela. Manje uma nito uma abantu afuna ukukhulekelwa ba uthi bathokhulekelwa yini? Oh impela bathokhulekelwa bangeniseni inkosi Thanda sitoba lapha sikhulekele wonke umuntu ngoba ngiyeva ukuthi lo mthonso wesithathu uqala kunyakada niyabona. Na nangekhathi kwami futhi ngifuna ukukhulekela wonke umuntu. Manje asivule manje ekuseni embhalweni lomdzala lojwayelekile lapho ngitsithe nje kuthatha khona ngekujaka itolo ebusuku ngetela sibili futhi ngabhala imibhalo leminye futhi lembalwa ihambisane nawo futhi ngithatha lokuthi kunqomeka ngevalo lomunye umnakethu kanye asebentisa lesihloko futhi ngacabanga ngakubhala phansi ngacabanga yebo ke ngikholwa ukuthi ngidobhala lokho phansi ngoba kungahle kungene kuside ikhathi letinenginenge siyakwenda lokho. Ngiyacaphela labanengibenu lapha banesihlephu seliphepha nemfundisi angasho lokuthide bese ke uyotithela kulelo phuzu indlo letside iyoshanga ekhathi kwakho bese kuthi ke uma moya lwengcwele enda lokho bona ke uyoqala kwakhela kulelo phuzu impela khona lapho umlayedo wenkosi futhi lokho kukahle ngicaphelile emihlanganweni noma kuphi lapho uyakhona bashumayele nje nebantu babhala phansi lokho kukahle silapha ngulokho lesikutele lapha kutama kusitana kule migwaco futhi manje asivule esambulweni sahluko sesithathu eminyakeni elibandla siphinza umnyaka welibandla. Kodwa manje thine sithine lapho ya bengingathatha lesihloko sinye futhi ngamoya lwengcwele ngishumayele ngako iminyaka lelikhulu futhi ngingakukhiphi lokukuko ngoba kulesihloko sinye njengato tonke letinye tihloko teliBhayibheli konke kuboshelwe ndzawonye futhi ngifuna ukuthatha isifundo sami manje ekuseni saloko nginganqoba kanjani na. Manje ngikhethe lokhu ngoba ngicabanga ukuthi sikhathi sekuthi asikafanele sivumele lo moya wemvuselelo ufe. Sifanele sigcine sisemvuselelweni njalo njalo sivuselelwe. Nsukutonge Paula wathi bekadzingeka afe nsukutonge kude Kristu aphile futhi asikafanele sivumele leyo mvuselelo ife ngekhathi kwethu. Manje sambulo sahluko sesithathu futhi sicala ngelivesi lemashumi lamabili nakunye sifunda lokhu.
To him that overcometh will I grant to sit with me in my
loyo lonqobako ngitomnika ukuthi ahlale nami esihlalweni sami sebukhosi njengoba nami nganqoba futhi ngahlala nababe wami esihlalweni sakhe sebukhosi. Loyo nendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni. Nikuqaphelile lokulandzelana kwaloko na niyabona na wahlala nami ngekhathi esihlalweni sami sebukhosi hayi ngetulu kwesihlalo sami sebukhosi ngekhathi esihlalweni sami sebukhosi loko kusekhathi endzaweni yakhe yokubusa niyabona na futhi lapho njengoba Kristu angumbusi ungumbusi wesihlalo sebukhosi kulesikhathi lesi senzawe yokubusa lephelele yaNkulunkulu kanjalo nelibandla liyoba naye umlobokati abe naye ekhathi sihlale nesakhe sebukhosi kuyo yonke indzawo lebuswako Ngiyabona na, hayi ngetulu kwesihlalo sami sebukhosi, kodwa ngekhathi esihlalweni sami sebukhosi, ngiyabona lapho inzawo yakhe lebuswako ifika khona. Sihlalo sebukhosi sisetikwenzawo lebuswako, nenzawo lebuswako ifinyelela khashane nje, njengoba imincele yayo wenda. Futhi lokhu kusuka eliphakathini uye eliphakathini. Ucabangeni nje manje njengoba sisadadisha lokhu inhloso yami yalokhu nje akusiko ukuthi alapha ukuthi ngihlanganyele nani bantu lokhu ukuthi ngiyathanda kwenda lokho kodwa kube benginelithuba lekwenda lokho bengiyoda ekhaya lakho futhi ngikuthawule futhi ngixoxe nawe futhi ngihlale phansi ngidle lidina nawe futhi ngihlale phansi ngaphansi kwesihlahla lesinemthundi futhi ngicoce futhi ngihlanganyele sikhashana kodwa uma sitya lapha silapha ngenhloso yinye lekuconzene ngqo lena yindlu yokuconziswa lesi sihlalo sebukhosi lesi sihlalo sebukhosi sankulunkulu nekwehlulela kuphuma kusuka endlini yankulunkulu futhi ngulapha la sibuthana khona sibuthana ngeluthando nalomunye nalomunye njengoba kungemaKristu kuphela langathandza kodwa ekhathi lapha si singaphansi kwebuholi bamoya loyingcwele moya longcwele usemkhathini wethu futhi silapha kuthi sibe kuthatha kulinganisa emkhathini wethu kubona kuthi tindzawo tethu letishodako tikuphi liphutha lethu nekuthi singabamba kanjani lapho besifanele sibe khona kuya ngale lapho besifanele sibe khona manje lapho sikhona nekuthi besifanele sibe khona futhi nguloko lesikudadishako bafundisi badadisha leto tindzawo bendela abantu babo uma babona abantu kusilela khona-ke bacala kuloko manje masinyane ngicabanga ukuthi libandla mhlawumbe belifanele ngabe lithatha nje sinyathelo lesincane lesithe kuphakama kulesikhathi lesi angikahlosi kukwenda manje ekuseni kwekukhombisa letinto ledi kodwa ngicabanga ukuthi kafishane inkosi ithanda ngaphambi kwekuthi sishumayele ngalawo macilongo ngifuna kulethela libandla into letsite nje le lenifanele niyati ngiyakholwa manje futhi manje sikhuluma ngaloku kunqoba leli gama kunqoba kusobala niyati ukuthi lichaza ukuthini utofanele ube nendvolethithe lotho ingcoba nalomnyaka welibandla moya lwengcwele lebekakhuluma ngawo lapha eminyakeni welibandla laseLaodicea njengoba sisandza kucetha nje lalidzinga kusolwa iLaodicea yadzingeka kuthi isolwe ngenxa yekwayo kwehluleka kwayo kuKristu yayikhiphele Kristu ngaphandle emnyakeni wabo naKristu bekangephandle etama kubuyela emuva ngekhathi lolo luthando emva kokuba sekakhishelwe ngephandle kwendlu yakhe luxobo beketama kubuyela angene futhi wathi lolo tovula umnyango ngitongena kuye niyabona na libandla xobo lwalo kuko konke lalimkhiphile kodwa manje caphelani kubita kwakhe lapha akusiko nje ebandleni loyo lonqobako niyabona na hayi libandla loko bekungaba ngilo niyabona umtimba lo libandla kodwa nguloyo lonqobako umuntu ngamunye loyo ngqoba manje neLaodicea yase inako kuta kuyo manje siyabona ke sathi kuthi lona ngumnyaka waseLaodicea futhi sathi kuthi nomnyaka udzinga kusolwa lokuhlabako lokuvela uNkulunkulu udzinga kusolwa lokuhlabako futhi uma abafundisi bethu basesontweni athamba kakhulu futhi acabanga kancane njengamkhulu lothite logugile kubathi ukulu bakhe noma ngabe yini labayendako iphelele futhi kushitiwe kakhulu kuthi uNkulunkulu uNkulunkulu lomuhle kabi baze betama kwenda uNkulunkulu umkhulu lomkhulu nje locabanga kancane nje niyabona na kodwa akasuye ungubabe nababe wekulunga wekuconzisa futhi luthando njalo luyaconzisa niyabona na luthando luyaconzisa akunandzaba kuthi lulimata kabi kanjani lusasolo luconzisa Make sibili uyabaconzisa abantwana bakhe. Babe sibili uyoconzisa, niyabona na. Uma nje athamba futhi acabanga kancane nje futhi akuvumele. Ngewela elugodweni loludzala ngalolunye lusuku endasi emgeletweni noma loko lokubitwa ngesihoshi. Ngase ngicumela ethi kwalolugodo ngephandle lwalubukeka luluhle, lwalubukeka njengesigodo sesihlahla lesikhulu lesidzala ibhishi. Kodwa ngesikhathi ngicumela kulo Oh kwahlephuka lucedo lolukhulu kuso lwalubole mbamba futhi luthambile ngathi nguleyo ndlela emaKristu laba ngiyo bekafile esonweni nasetiphambe kweni ikhathi lesithe aze aba ngulatatabukako bangeke bakhone kusima nhlobo akathi kuthi kunqoba kusho kutsini uthi ngaqala kucabanga ngalesihloko ke ngaleso sikhathi ngoba gcina kuphila kuwe Ngesikhathi kuphuma kuphila, ngiloko lokwaletha lologodo kuleso simo. Niyabona na, futhi kwalenda labalubi kunanini nini, ngesikhathi lulele emahlukanweni lapho emanti bekakhona. Futhi ke lapho uthatha umKristu lofanele kuba ngumKristu, avumele kuphila kwaNkulunkulu kuhambe kusuke kuye nesentakalo. Injabulo yekukhonda Kristu, futhi ahlala ebandleni lapho lokunjalo kwenteka khona. Ubola kabili ngekushesha kunjalo. Ahlala ngqo ngaphansi. Ngakho uma sitama kulandzela umlayeto wele hour noma lokungenani lengcenye lena yemlayeto sifanele siphile njalo njalo ekuphileni kwaKristu. Niyabona na. Sizathu uma kungakwendi ulala lapho futhi wathi lokho letinto leti lofanele kudenda futhi ungakwendi iBhayibheli lathi lowo lowathi kwenda lokuhle futhi angakwendi kuye kusono khona ke uba ngilotatabukako lobolile uma wehlukaniswe nekuphila kwaNkulunkulu Ngako lwani ngako konke lokukuwe kuthi uhlale ekuphileni kwaKristu kuthi ube ngilothela titselo Sibona lomnyaka lesiphila kuwo ungilomunye weminyaka lomhle kakhulu kunayo yonke leminye iminyaka lomnyaka welibandla laseLaodicea ungilomuhle kakhulu kunayo yonke leminye iminyaka yelibandla ngoba kuphela kwesikhathi nokuhlangana khaca kweliphakathe futhi ke ngumnyaka wesono lomkhulu kunayo yonke sono lesinengi kulomnyaka kunalesike saba khona nemandla asathane amatima kakhulu tikhathi letinengi kulwa nawo kunaloko bekangiko kunoma ngimuphi lomunye umnyaka niyabona na lapha emuva lapho eminyakeni yasekuqaleni umKristu bekakhona ngekudisho kwakhe kuba libandla ngekuba wakaKristu beyangajutshwa inhloko ngenxa yakho beyangabulawa futhi akhishwe ebuhlungwini bakhe futhi ahambe ayohlangana naNkulunkulu ngekushesha Kodwa manje sitha sesingenile ngeligama lelibandla futhi sidukitha kakhulu lona ngumnyaka lomkhulu wekudukisa ngesikhathi Kristu washo njalo lemimoya lemibili yosondzelana kakhulu etinsukwini tekugcina uyodukitha nalabakhethiwe impela uma bekungenteka niyabona na niyabona na niyabona na Kumbulani, Kristu wakhuluma ngebantu labakhethiwe ngelusuku lokugcina, niyabona na. Kwakutodukisa nalabakhethiwe impela uma bekungenteka. Kusondzele kakhulu, bantu baphile kakhulu, bantu bangaphila lehlandekile impilo lengcwele. Bangabi ngulabonako, tiphingi netinatsi, nebacamba imanga bagembule. Bangaphila ngethuli kwaloko futhi babela solo bangenako lona ngumnyaka wokuphila kuphila lokuconzene nemuntu kwaKristu lapho umuthi wemtimba wakhe loko lokwakukuye kwekucala ngaphansi kwekulungisiswa umbhaphathiso wemanti kwesibili ngaphansi kwekutalwa lokusha kwaWesley kungcweliswa lokuhlandako nekwesithathu ngaphansi kwembhaphathiso womoya loyingcwele kufaka leso sitsha lesingcwelisiwe ekusebenteni niyabona na leli gama lelithi kungcwelisa lichaza ukuthi liligama lesigriki leliyinhlanganisela lelichaza ukuthi uhlandiwe kwase kubekwa eceleni kwentelwa kusetshendiswa kubekwe eceleni kwentelwe kusetshendiswa manje moya longcwele ukufaka ekusetshendisweni niyabona na futhi sitoqaphela uma umoya longcolile sewuphumile kumuntu uhamba tindzawo letomile ngiloko kanye libandla lelikwendile emaBaptist, emaMethodist, labo labakholelwa ekungcwelisweni. Ngakho ke Jesu wathi lo moya longcolile lo waphuma uyabuya kulomthimba lolibandla futhi uthole indlu ihlotshisiwe, ishanyelisisiwe, yahloba, baphila letimsulwa, timpilo letihlandekile, kulungile. Kodwa-ke uma leyo ndlu ingakagcwaliswa, kwahlalwa kuyo, khona-ke liyangena nalamanye emadimoni lamabi, lasikhombisa lamabi, kunale belingiko. Nesigaba sekugcina salendzawo sibi ngalokuphindwe kasikhombisa kunale besingiko endzaweni yekucala. Bebangcono kuhlala bayiluthela kunale bebayoba ngiko uma emukela loko kukhanya futhi ehluleke kukulandzela. Ayoba njalo-ke nemaPentecostal, niyabona, niyathi ukuthi ngiqonze ukuthini indlu ihlotshisiwe. Njengoba bengikhuluma nalomunye ngaleli linye lilanga, wathi bacophelela kakhulu ngisho nalamaningi emacembu ebungcwele ukuthi angabidi moya longcwele, moya longcwele, ngoba athi mbanzakanya nemaPentecostal uma enda lokho, athi moya loyingcwele, niyabona, abalekela ukuthi moya longcwele, ngoba iPentecostal bantu labejwayelekile bawubida ngaloko liBhayibheli leli kushoko, moya longcwele. Loku kuthi moya loyingcwele namoya longcwele yinto lefanako. Kodwa acophelela kakhulu ngako, awafuni ukuthi mbanzakanya nalabo bantu labakhuluma ngetilimi, nalowo ngumoya loyingcwele cobo lwawo. Niyabona na? Kwendekani-ke ngesikhathi sitha lesaphuma ngaphansi kwekungcweliswa, lesawashwa sakhishwa, sibuye emuva futhi sathola indlu ingakangcwaliswa ngamoya loyingcwele. Manje simo selibandla sihlanganiswe nenhlangano yemabandla nemkhandlu yemabandla emhlaba. Futhi simo manje lesilihlanganisa neburoma bebukatholika nako konke kwalo. Futhi manje kubi ngalokuphindwe kasikhombisa kunale ngesikhathi kuphuma ebulutheleni. Ngulapho umuntu akuthatha khona. Futhi-ke bukani umnyaka welibandla laseLaodicea emva kokuba sewemukele emoya longcwele nangelwati namoya wankulunkulu ngekhathi kuwo. Futhi-ke imisebenzi yankulunkulu kuphikwa ngiwo. Futhi ubita ngemsebenzi lomubi. Manje-ke kuthiwani ngaloko na? Ngulapho la Kristu akhishelwa khona ngephandle kwelibandla lakhe lutobo. Niyabona na? Yena awutange umkhombise ebandleni uze ufike kuLaodicea. Futhi ngesikhathi efika eLaodicea besakhishelwe ngephandle kwelibandla lakhe, etama kubuya angene. Manje niyabona, kulungisiswa akutange kumfake, kungcweliswa kwavele kwahlanda inzawo yakhe nje. Kodwa ngesikhathi umbhaphathiswa moya loyingcwele ufika nje, umfaka kubantu. Futhi manje bamqoshile uma aqala kutiveta yena lucobo kuthi unguye itolo namhla naphakathi. Bamqosha ngoba bahlelile futhi umoya wenkosi awuvumelani nelihlelo labo. Niyaconza manje na kuthi bamkhiphile, asifuni lutho lesitolwenda ngekufunza kwakhe umcondo kukwadevele, kukubhula noma, niyabona na, abaconzi emehlo kepha baboni, tindlebe kepha beva. Niyabona na, uNkulunkulu vula emehlo kuphela njengoba athanza. Wenda lukhuni lowo lamenda lukhuni lamfisako futhi uniketa kuphila kulowo lafisa kumniketa nguloko lokwashiwo ngumbhalo. Manje sibona lama-awa lesikuwo lesigaba lesi futhi siyabona ukuthi kwakuyini namoya longcwele wekhuta umnyaka lomkhiphile. Kodwa kuko konke loko niqaphelile yini loyo lonqobako? Ngisho kulowo welive umnyaka welibandla lomubi, yena lonqobako. Sithola lapha ukuthi uNkulunkulu bekahlala njalo anebancobi, bekanebancobi kuwo wonke umnyaka. Bekuhlala njalo sonke sikhathi kuwo wonke umnyaka lobo usemhlabeni. uNkulunkulu bekahlala njalo analo thithe langabeka tandla takhe kuye njengafakazi emhlabeni. Akakaze angabi naye efakazi naloku nje ngaletinye tikhathi abemunye nje. Kodwa lo thithe uyanqoba manje njengalabangcwele basendvulo. Futhi indoda lekahle kakhulu sifundziswa sasithi emva kwetimphawu letisikhombisa sathi, Nakethu Branham, wena ungulofanekisako umfanekisi njalo. Sathi uyoke ulibeka kanjani emhlabeni lelo bandla eluhlwithweni ngaphandle kwesikhathi sekuhlushwa ekufanekiseni na sathi niyabona uma kusifanekiso kufanele kube uma kukhona lokungiko sibili kufanele kube khona lokusifanekiso saloko lokungiko sibili lokuvela kuko nayo yonke into lengiyishoko lelo liciniso inesifanekiso unesithundi nelibhayibheli lathi tinto letinzala tatisithundi setinto letinsha letitako sathi kodwa manje uthathe litestamente lelidzala njengesithundi manje sathi utokwentani ngaleli bandla na le ndoda ivela indoda lenkulu thishela lomkhulu lo mngani wami sibili indoda lelunge kakhulu futhi ungumnakethu lothandzekako ngingeke ngilokothe kuthi ngisho livi linye ngekuphikisana nemnakethu bengingeke noma kanjani nje njengemkristu bengingeke ngisho lutho ukuphikisana naye akavumelani nami kuleyo ndzaba yinye kodwa ungumnakethu loligugu sidla ndzawonye futhi ungumfolo licathazi nje ngithatha liphepha bhuku lakhe ngifunze tindzatshana takhe futhi ubhala letinye tetami nakanjalo njalo futhi ngithethe tihloko letiningi kuleto lengitifunzile ngitifunze etindzatshaneni takhe ngimuve athi uyindoda lenkulu kodwa angeke avumelane nami ngiyakuthakasela lokho kwebucotho bakhe naloku nje angilomunye walaba labancotshwa kalula nje utofanele avumelane nako konke lokushoko unenkolelo yakhe nje lucobo futhi uyakumela ngiyakuthakasela lokho futhi uyindoda lelunge kakhulu angisuye umfundisi noma sifundiswa lesikhulu nhlobo kodwa le ndoda ingiko kokubili thishela nesifundiswa lesikhulu kodwa angeke ngavumelana naye ngoba angikuboni kodwa akukaconzani nensinziso kodwa kuconzene nekubuya kwenkosi uyabona kuthi libandla litofanele lendlule esikhathini sekuhlupheka kwentela kuhlandwa ngithi ingadi yajesu kristu yahlanda libandla niyabona na alidzingi kwasa ngiyakholwa ukuthi libandla lindlula esikhathini sekuhlupheka libandla lenhlangano kodwa umlobokati akendluli bewungakhetha wesifazane lobe uyodzingeka umhlandi ngaphambi kokuthi umshade na niyabona na umlobokati wakristu ukhethiwe futhi ukhethiwe futhi ungumlobokati wankulunkulu umlobokati wajesu kristu futhi manje wathi utokufanekisa kanjani lokho uma umlobokati achubeka enyuke ngaphambi kokuthi ahambe endlule esikhathini sekuhlupheka na wathi nginemphalo lokukhombisako ukuthi libandla lisesikhathini sekuhlupheka ngathi nje funza luphawu lwesithupha ngiloko kuphela lilapho ngco ngaphansi kwesikhathi sekuhlupheka kodwa thola ngaphambi kwaloko nje umlobokati kudala ahambile niyabona na usenkathi mulweni ngaleso sikhathi akanawuhlantwa niyabona na loyo lokholwa ngimi unekuphila lokungunaphakathi futhi angeke aye ekulahlweni noma ekwehlulelweni kodwa wendlulile ekufeni wangena ekuphileni kristu wanikeda lesethembiso kuthi asiyukuma ngisho nasekwahlulelweni ngako wathatha inzawo yami ngesihle sengide ngikhululeke ngekwelucobo uma ngicolelwe ngicolelwe angangikhipha kanjani esitolo lobambisa kuso ngempahla nginesicephezana lesicacile uma angaba kanjani ngumhlengi wami futhi angikhiphe esitolo lobambisa kuso ngempahla nalothenga athengisele labanye abe asolo athi ngiwakhe na nginesicephezana lesibhaliwe amen niyabona sabhalwa ngengadi yajesu kristu niyabona na manje kuloko naku lapha sitha khona wathi manje ungathola kanjani wehlukanise lowo mlobokati lokhethiwe lokhuluma ngaye manje utokufaka kanjani loko ngaphansi kwesifanekiso na ngathi kuhle kakhulu ngathi naku-ke manje kumathewu sahluko semashumi lamabili nesikhombisa nelivesi lemashumi lasihlanu nakunye uma ake ngikufunze nje uthi manje-ke sinako kahle ngako-ke siyathola ukuthi ngabe kwakufanekisa noma cha noma ngabe ngumlobokati lokhethiwe yini Mateyu sahluko samashumi lamabili nesikhombisa nelivesi lemashumi lasihlanu nakunye kulungile sifunza lokhu ekubethelweni kwenkosi yethu futhi buka iveyile lithembele yadzabuka emkhathini kusuka etulu kuyophuma phansi. Manje lokho kwakungumthetho, umthetho waphelela khona lapho ngoba leveyili yayivimbela libandla etinzabeni letingcwele taNkulunkulu. Ngumpristi locotshiwe kuphela lobekangangena ngekhathi lapho futhi lokho kanye ngeminyaka. Niyakhumbula na? Manje uNkulunkulu ngetandla takhe lucobo chaphelani kusukela etulu kuze kufike phansi, hayi kusukela phansi kuze kufike etulu, kungemafidi langemashumi lamane kuphakama. Chaphelani, hayi kusukela phansi kuze kufike etulu, kodwa kusukela etulu kuze kufike phansi kwakukhombisa ukuthi kwendiwa uNkulunkulu. Kwadzabula iveyili kabili futhi manje-ke noma ngubani lothandzako angeta futhi ahlanganyele ebungcweleni bakhe. Niyabona na? Kulungile. Kusukela etulu kuye phansi, nemhlaba wanyakata, nemathwala ahlephuka, nemathuna avuleka, nemitimba leminenge yalabangcwele lebebalele bavuka futhi baphuma emathuneni emva kokuvuka kwakhe, bangena edolobheni lelingcwele futhi babonakala kulabanengi. Nango lowo lokhethiwe, lowo mlobokati, akusuye wonke welibandla lemajuda lowaphuma ngaleso sikhathi. Onke enda umhlatshelo lofanako, onke laliphansi kwengadi lechithekile yeliwundlu, kodwa kwakukhona licembu lelikhethiwe. Nalelo cembu lelikhethiwe kwathi nje kungafika lesendakalo lebekakholelwa sibili kulo ngebucotho. Manje ngita kuleli gama lelithi kunqoba, manje kubambeni lokho. Lawa lebekanqoba sibili ngebucotho, enda umnikelo lofanako, nalolo wendiwa ngiwo onke lalamanye, kodwa ngebucotho anqoba tinto telive. Ngesikhathi batolawulelwa ngalokufanele, bona bebaseparadesi kwaze kwaba ngaleyo pla ngaleso sikhathi. Ngesikhathi leso sikhathi sendiwa bebanqobile futhi bebaphumulile balele. Niyabona imitimba leminingi yalabo lebebalele eluthulini. Niyabona balele. Manje kube besinesikhathi besingabuyela kuDaniela. Ngesikhathi Daniela lolokhethiwe lobekanqobile wase uthi, vala lencwadi Daniela, ngoba wena uyophumula esabelweni sakho. Kodwa ngesikhathi inkosana ifika leyomela abantu, wena uyokuma kuleso sabelo. Nasi Daniela lo mprofeti waNkulunkulu wabona sikhathi sekugcina sida, wase uthi, Daniela uyokuma esabelweni sakho ngalolo suku. Uthi nangibeka lapha uyaphuma, akusuye wonke Israyeli kodwa luhlobo lomlobokati waka-Israyeli. Manje wonke lomunye Israyeli akaphumi kuze kube kuvuka kwabantu bonke. Uthi manje ekubuyeni kwenkosi Jesu, labo labakuthanda mbamba kubuya kwakhe lophilela kona, lapho abonakala esiphakaphakeni libandla lelifele kuKristu liyovuka, nalabo bayoguculwa ngesikhashanyana, lalabanye babo abayukwati lutho ngako. Khumbulani, babonakala kulabo labasedolobheni. Niyabona na? Luhlwitho luyoba kanjalo, siyobonana futhi siyobabona. Lalabasele belive bangeke bababone, liyohlwithwa njengokuhamba lokuyimfihlo. Silinzele leso sikhathi. Bese ke babuya emuva emhlabeni bendele leso sikhathi seminyaka leyinkulungwane lejabulisako. Ngaleso sikhathi iminyaka leyinkulungwane, labo labanye balabafile abaphilanga iminyaka leyinkulungwane. Bese ke kuthi akuvuka kwebantu bonke, lapho wonke Israyeli kanye futhi bukani lapho apostoli labalishumi nakubili, bokhokho labalishumi nakubili bonke bamelelwe futhi asikafiki inhlobo kuloko kwamanje. Mhlawumbe inkosi Thanda sitofika kuko eTestamentini kuthi tikanjani leto tindvonga yeJasiphi nematshe lalishumi nakubili, ebasango lalishumi nakubili, lisekelo letilishumi nakubili, konke kwaloko kumelelwe. Naba basetihlalweni tebukhosi letilishumi nakubili tithunywa letitingelosi tangaleto tinsuku kukhipha sigwebo etikwalabo labawengcaba umlayeto wabo. Amen. Nako kufika lelo awa lelikhulu. Ya, lusuku lolunjepho, sikhathi lesinjele siphila kuso, kuthi sifanele sihlole bandla. Manje sikhuluma ngaletinto leti tita, leti tokuta. Manje namuhla asibuyele emuva lapha, futhi sibuke, sitihlole, futhi sibone ukuthi sisekukholweni ngqo. Manje asikhulume ngabanqobi labambalwa, kwemizuzu lembalwa, ngetinsuku tesikhathi sanowa, lo afanekiswa nguJesu Kristu. Lokufana nanamuhla ngifanele ngibe nemizuzu lelishumi manje ngidoba nehalf eli hour sengicala nje likhasi lekucala ngitokweca lambalwa awo uma ngingakhona futhi ngithole ini ngesikhathi sanowa sifanekiso sanamuhla Jesu wathathisela kuso futhi wathi njengoba kwakunjalo ngesikhathi sanowa kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu esikhathini sanowa kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu Aphelani bonke bebangulelove langaphambi kokuthi umhlaba ubhubhe mhlawumbe ngetigitsi tebantu kwakunebancobi labasiphohlongo bantu labasiphohlongo bayancoba lo kwakunguwelicobo bancobi belicobo kwakukhona emadodana anowa lamathathu nemakhosikadi awo nanowa nemkakhe labasiphohlongo bayancoba labangena emkhunjini ngesikhathi lesifanele Bakwenda kanjani na? Balalela livi laNkulunkulu. Abatholwanga ngephandle kweminyango, batholwa ngekhathi kweminyango. Oh, bangani bami labathandzekako. Ningavume lo mnyango uvaleke. Jesu wathi njengoba kwakunjalo ngalolo suku, kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Ngiyabonga mnakethu. Kuyoba njalo ekubuyeni kwendodana yemuntu. Manje kukhona lo thithe lototholo angephandle kwalo mnyango labane ngibabo kungahle kuthi bebane tinhloso letinhle futhi ngalenye lilanga uma letindvo letinjena tendeka siyongena nemnakethu Noah ngoba ungumfolo kahle kodwa niyabona wabamba nje labasiphohlongo ngekhathi manje cabangani kamatima manje uma ulele ngalapho uthola kutatabuka ngena Phuthuma shesha ngoba umnyango ungahle uvalwe noma nini futhi bekuhlala njalo kunemkhumbi emnothweni waNkulunkulu kwakunemkhumbi etinsukwini tanowa kusinziswa kwebantu bakhe kwakunemphongolo etinsukwini temthetho umphongolo wobufakazi etinsukwini temthetho balandzela umphongolo futhi kunesimiselo sesikhathi sesithathu manje njengesikhathi sanowa sikhathi salot futhi manje lesikhathi lesi kunemkhumbi manje futhi lo mkhumbi awusilo lihlelo kanjalo awusiyo imisebenti lemihle lo yendako kungamoya munye base Roma 8:1 sonke siphaphathiselwe emtimbeni munye enza wende buswako yalo mbuso umphaphathiso wamoya munye akunandzaba kuthi umuhle kanjani kuthi umubi kanjani noma yini ukulo mbuso ngempaphathiso wamoya loyingcwele niyabona na Ngule ndlela kuphela lonqoba ngayo ngibo bonke longaphansi kwengadi lecithiwe laba bangcobi ngoba ungeke unqobe wena ngekwakho nguye lokunqobelako wena uphumulile Ngitokwathi kanjani ke mina kethu Branham kuthi ngisekhathi lapho na Bukisisisa kuthi hloboluni lwempilo loluphilako calata nje buka nje uma kuphilwe kuwe ngalokutentekelako Noma ufanele yini kutama futhi udonse uyabona khona ke wenda kona kodwa ungedami kukwenda uke wathama na ya ungedami njengakufaka nje umkhono wemthanda lomncane embobeni yemkhono niyabona usethulu nje phansi ngale nayo yonke lenye into niyabona na angeke akwende gqoka libhantshi lakho sithandwa angeke akwende umkhono lomncane usethulu phansi ngale kubitha sandla sakho lesingatatateli oh ngijabule kanjani ngingavele nje nginikele sandla sami kubabe ngithi Nkosi Jesu angeke ngingene ngekhathi lapho ngiside ngigcokise libhantshi ngiyayekela kutama vumela yena nje akwende niyabona na uma lo mthandazo lomncane achubeka nekutama oh ngingakwenda ngingakwenda futhi nje anza utonge angeke akwende kanjalo nawe ungeke kanjalo nami ngingeke kodwa nje uma sitobamba sithule futhi simvumele akwende nikela kuye nje lapha nkosi nangu mine ngende nje ngingabi lutho ngiyanikela beka sandla sami endzaweni lekahle loko kunqoba loko kunqoba into lefanele uyinqobe nguwe lucobo umqondo wakho into yakho futhi utinikele wena kuye uyakungqobela uyayati indlela asiyati kodwa ngesikhathi sanowa kwakunebancobi labasiphohlongo futhi ngiloko lokwangena batholakala bangekhathi manje bukani bangani ngikholwa bayakuthepha lokhu futhi uma kukumabona kuthi noma hhayi mabona ngiyaxolisa itape noma yini lo endako lolalele manje noma loyolalela emva kwalokhu li-awa selendlule kakhulu futhi unayo inhloso lenhle kodwa tholakala ungekhathi manje ungasokoli akuyi ngalothandzako noma loyo logijimako kodwa nkulunkulu vumela nkulunkulu nje dinikele kuye nje bese uyachubeka uyembili nalokuphelele kukholwa lokwenelisekile kuthi loko nkulunkulu lakwethembisile unemandla ekukwenda hhayi kujoyina lihlelo linye lelinye lihlelo ugijima loku lokwa noma lolokunye utama loku dinikele kunkulunkulu nje bese uhamba naye ngekuthula ubinzile ungaphathamiseki chubeka nje uhambe naye kunjalo ngiloko lengakutshela umnakethu lobekasanza ku ulahlekelwa kugula emtimbeni niyabona na dinikele nje kuye ulapha loyo lokwatile lokwendile nalokubangele bunguwe futhi wende ngalendlela nako konke loku wathi konke ngawe futhi manje usanza kukutshela nje emuva kuthi yentani manje ngathi into nje kuphela lofanele uyende kuhamba nje uyende loko kukuthi khohlwa konke ngaloso kwendlulile hamba uphile lasikhathi lesitako engathi mlweni nasebukhoneni bankulunkulu bancobi labasiphohlongo ngethi insuku tangesikhathi sadanyela kwakunebancobi labane lebebakwathi kumela kuvivinywa kwemlilo nelibhubesi manje silindzeke kuthi sivivinywe leso sifundo lesihle semnakethu emuva lapho naye loyo lota kunkulunkulu umele avivinywe kuqala avivinywe ini ngelivi leso sivivinyo sankulunkulu niyakukholwa na loyo lota kunkulunkulu umele avivinywe loko kuphela kukhombisa umncana weliciniso khona-ke niyabona vivinywa futhi uma kuvivinywa kufika ungeke wancoba ngaphandle uma kukhona kuvivinywa lonikwa kona futhi uma kuniketwa sivivinyo sisekubona kuthi unganqoba yini noma cha najesu wathi kuloyo loncobako kuvivinywa kuvivinywa kuyinto lenkulu kunayo yonke leyake yenteka kuwe ngikholwa kuthi kubhaliwe embhalweni petro washo kuthi tivivinyo tethu tibita kakhulu kithi kuneligolide leliligugu sikhathi sekuvivinywa kubufakazi lobuhle lobubodwa kithi kuthi nkulunkulu ukanye nathi uma sivivinywa ngoba bonke bantwana bankulunkulu bayavivinywa futhi bahlolwe nadanyela indoda umprofeti shedraki misheki nabhedniko danyela bekangumprofeti naleyo kwakuyisayizi yelibandla ngalolo suku nconze kuthi umlobokadi kunetincumbi telibandla cishe tigitsi letimbili tawo letehlela lapho kodwa kwakukhona loko kwakuyisayizi yemncobi nalabo bancobi wafakwa ekuvivinyweni futhi wonke umncobi utofanele afakwe ekuvivinyweni futhi ngesikhathi bathi hoxisani loko lokushiwo livi noma nakungenjalo niphonswe esithandweni semlilo bencaba noma yini ngaphandle kwelivi futhi ngesikhathi idanyela anikwa sivivinyo kuthi bekafanele akuhoxise lokwakushiwo livi kuthi kwakufanele bancike babheke ngasethempelini njengoba solomoni wakhuleka futhi bekayobakhulula kuto tonke tintfo nkulunkulu bekayokuva asezulwini kuthi bebangabeka babuke ngasethempelini futhi bakhuleke futhi wathi uma noma ngimuphi umuntu lokhuleka emkhathini walesibalo saletinsuku lethi uthi thine singamamedo peresiya lesingeke siguqule noma sichibele imithetho yethu lowo muntu uyophoswa emigodzini yamabhubesi bamcipha ngikhola ukuthi lo mprofeti bekakwathi lokho kodwa bamcipha wahamba ngekuthi thoba uma sekufika isikhathi sakhe sekuthi akhuleke ngesikhathi bekati endzaweni yasekhaya eJerusalema kwakukhona umhlatshelo lovuthako e-altare danyela bekate sabi leto tinhloli waphakamisa emakhethini washo avula tivalo temafastelo wase uguca phansi ngemadolo akhe washo aphakamisela tandla takhe unkulunkulu wase uyakhuleka leni na aphila noma afa bekanekuncoba futhi ngako-ke kuncoba lokunengi kakhulu aze emabhubezi angakhoni kukudla uyancoba Shedraki, Meshaki, Abednego bekanekuncoba lokunengi kakhulu laze libhubezi waze umlilo wangakhoni kubashisa niyathi kuncoba kuyinto lelukhuni kuyishisa noma uyidle uyicethe noma yini lenye niyabona na ngako bona bebanako ngingahle ngisho lomunye umlingiswa ngetinsuku talothi Jesu wabhekisa kubo kwaba nalabathathu kuphela labancoba lothi namadodakati akhe lamabili hhayi ngisho nemkakhe akancobanga wacala waphuma uthi fanekiso ngifisa kwangathi ngabe besinesikhathi imizuzu nengamashumi lamathathu ihambi seyiphelile khona manje yabona na yabona na yena wende kahle washiya manje ngifanele ngininike lokhu umzuzwana nje labanengibeni ushiyile naye labanengibeni batishiyile letintho leti kuthi uthathe sincumo sakho sekuma emva kokuba sewukuhlolisisile embhalweni futhi wathola ukuthi kuliciniso ukubonile kuqinisekisa kwankulunkulu somandla hhayi ngalokuthide loko umuntu lathi kwakusiqinisekiso loko libhayibheli lelathi kuyoba ngiko futhi naku kuyakwenta nikubonile ukuthi kwakuliciniso ngakho nicalile kushiya isodoma nishiye lihlelo nishiye tintho leti nibophela ezivumeni kholo nekuthi nilandzele kristu ngamoya loyingcwele athi cinisekisa yena lucobo ngelivi lankulunkulu lelibhaliwe ngalama emagama nathatha libhayibheli esikhundleni sesivumo kholo nicalile kulandzela yebo-ke umkalothi wenda into lefanako niyadi wacala ukuthi ahambe nalothi alandzele umyeni wakhe bantu abakhe labathandzekako bakhe kodwa kwakungekho enhlitweni yakhe bekasolo athanda live ngako kunekwenteka ukuthi ungacala kepha live libe lisasolo likuwe uyabona na akatange ancobe uthi ngisho naloku nje bekakahle emgwacweni ekugcineni kwamgedula wathi ngeke athathe loko kunye lokukhulu lokudze kubuka kwekugcina nako lapho abanjwa khona ningabuki ngisho nasemuva ningabi natifiso qhubekani nihamba bekani imicondvo yenu eCalvary futhi qhubekani niye ngakuKristu niyabona na wacala kuphuma njengemncobi kodwa akazange ancobe oh washiya lihlelo wakwenta waphuma esodoma nalothi kodwa bekafuna kubuyela emuva futhi ahule etinwele takhe niyathi ukuthi ngiqonze kuthini niyabona na wadzingeka abuke emuva akakhonanga nje kukumela kuvivinywa wadzingeka abuke emuva futhi kubona ukuthi lalabanye bebendani oh niyati nganginalabanye bangani bami labahle endasi lapho empeleni futhi empeleni lona kungahle nje kube ngulomncane lomncane umnyakato angathi noma bewungaba ngilocinisile noma cha nginale livi lendvodza kuphela ngako naloku nje ingumyeni wami kodwa noko umelusi wakho ungumyeni wakho ngekukhuluma kwakamoya niyabona manje bekungaba ngilokucinisile noma cha angathi mhlawumbe yena sambulo sakhe besingasilo liciniso ngako-ke uma ungakeneliseki ngalokuphelele awathi ngalokuphelele kuthi kulivi lankulunkulu ngako-ke ungeke wahamba uyabona na ufanele utinikele mbamba ufanele wathi hhayi kuthi nje uthi yebo-ke ngibona labanye bakwenta ngibona sibonakaliso niyathi Israyeli wacala kuphuma bengingasho into lefanako futhi ngingenise ekhathi lapha bacala kuphuma tigitsi letimbili leticinile futhi kwaphetha ngemadoda lamabili kunjalo babona imisebenzi yankulunkulu babona kubonakaliswa kwamoya babona lemikhulu imimangaliso lenemandla yentiwa lapho eGibhithe nayo yonke into kuthi bacala kuphuma kodwa kwakungekho enhlitweni yabo abangcobanga bayaphuma nje naJesu wathi futhi babhubha ehlane futhi bafe phakathi wonke wabo ufile loko chaza kwehlukana phakathi wonke kanye kanye wabolela ehlane kodwa kwakunemadoda lamabili Joshua naCaleb uthi ngesikhathi kufika kule mancamo imicabo wawumkhulu kakhulu bade babukeka bafana netinsethe eceleni kwabo Joshua wamemeta naCaleb futhi bathi sinemandla ekukwenda leni na uNkulunkulu washo njalo futhi bebabangcobi bangcoba bebangibo lobekanenhlanhla kuyo yonke leyo nhlangano lenkulu yabantu kuthatha yena sibili umlobokati lokhethiwe angene evenle lethenjisiwe Joshua naCaleb emigceni lengaphambili ngephandle lapho njengetinduna letimbili tibahola tibehlisela ngqo emfuleni futhi tawela umfula tawelela evenle lethenjisiwe leni na dalikholwa livi akunandzaba ukuthi ini ngako ke dathani wavuka dathani njalo wavuka futhi kanjalo nakhora futhi betama ukuthi bathi lo muntu utama kudenda abe ngetulu kwethu sonke ungcwele kakhulu kunabo bonke emva kokuba uNkulunkulu sekamqinisekisile umuntu bathi sitoqala nje licembu lebantu futhi sitokwenda loku lokwa noma lo lokunye futhi sitokwenda tinhlangano tethu sitokwenda futhi bafa futhi babhubha kodwa lawo mathotha beka nalelo livi lenkosi futhi ahlala nalo futhi awelela ngesheya akusuye loqalako ngulocetsako labanengi baqala kunqintisana kodwa munye lokuchetsako yoba nalamanengi emabandla laqalako lamanengi emacembu ebantu yoba nelicembu linye lelicetsako loba ncobi lusuku lwalothi yebo wadzingeka abe naloko lokukhulu kunye lokudze kubuka emuva oh ngiyamshiya sibanibani endasi lapho leto tikhathethi mnanzi libe sivame kuba nato angiyuze ngisikhohlwe futhi wabanjwa wavalelwa ngephandle njengoba kwendeka emihleni yanowa wavalelwa ngephandle ngaphandle kwesihawu futhi wabhubha nesigadla sisemile lapho namuhla bathi angathi ungaqedula lucedu kuso futhi siyophinze sikhule insika yeluswayi uke wasibona leso sithombe saseSodoma neGomora uyoyibona insika yeluswayi yasekucaleni leyema lapho manje unemehluko emkhathini wensika yeluswayi nensika yemlilo niyabona na ufanele ujikele endleleni yinye ya kaphelani ngesikhathi saJohane umbhaphathisi Nesikhatsa Johane umbhaphathisi kwatholakala labasithupha lebe bancobile yonke iminyaka bebanabo bancobi Nesikhatsa saJohane bebanala basithupha lokwakunguJosepha naMaria Zakaria naElizabeth Simeon naAnna wesilisa nowesifazane wesilisa nowesifazane wesilisa nowesifazane niyabona ifanekiso saKristu libandla Kristu libandla Kristu libandla Kristu libandla niyabona na niyabona na Aphelani kuqala kumuntu wemvelo no mo Josepha umuntu wemvelo Josepha beka yini na umbati bese ke kuba ngumpriesti beka yini niyabona na umfundisi endlini yenkosi Zakaria uthi kusukela kuloko kuya kuSimeon umprofeti nemprofetikazi niyabona na kulungisiswa kungcweliswa umpaphathiso moya longcwele amen anikuboni na Ngalokuphelele kunqoba labasithupha bonke labanye babo banikela ngemhlatshelo wabo nayo yonke into kodwa laba bebangulabakhethiwe banqoba Qaphelani umnyaka welibandla ngamunye kunqoba lokufanako ngesikhathi bona indvodzana ngayinye emnyakeni welibandla ngamunye inqoba kulwingwa kwalowo mnyaka Nginemibhalo lapha angicabanga ukuthi impela sinesikhathi sekukwenda kodwa siyawathi ngamunye waleyo minyaka yelibandla Kuyafana namanje kufana nalomunye nje lo niyabona njengoba ngishito ekuqaleni udala wehluliwe naloko kutalwa akuyuze kwakuletha ekuphileni ngoba udala wehluliwe futhi usevende lehluliwe emkhathini webandla behluliwe emkhathini wetivumokholo letehluliwe emahlelo lehluliwe ufanele ute ekunqobeni ngalenye indlela kufana nemduze nje ukuphi umduze ngiyacabanga ungulenye yetimbali letinhle kwendlula tonke lekhona ngiyithanda kabi leyo lelemikhulu iminduze ikhala neminduze wasesitibeni ngicabanga ukuthi cishe impela akukho lutho loluhle njengemduze lomkhulukati wasesitibeni ubitwa ngemduze wasemantini unjani umsebe wawo manje uvelaphi na uyimbewu lencane phansi ekugcineni kwalesineludzaka sitiba lesinenguqunguqu naleyo mbewu lencane noko yonke imisebe leyo-ke ikhanye kuwo ikuwo ngaleso sikhathi ngesikhathi ukulolodzaka kodwa utofanele ulwe nsuku tonke wathi kuthi kunalokuthide umnyama kungcola kwawo kuba nenguqunguqu kwawo kumincika kwawo kulolo tuputupu lophila kuko noko ufuca indlela yawo wendlula eludzakene inguqunguqu nemanti netindzawo letinemanti lemile uze uvete inhloko yawo ngetulu ekukhanyeni futhi uvete lobekufihliwe ngaso sonke sikhathi ngicabanga ukuthi lowo ngumncobi kuthi wake waba sesonweni wake wenta tintfo letingakalungi ungakhathateki ngako manje wake wenta tintfo leyayingakalungi ngaleso sikhathi manje ubukelani emuva esitibeni futhi na ngiyabona na bukani une uNkulunkulu ngekumisela ngaphambili kwakhe niyabona ulethe lembewu ekuphileni futhi itifuca yona niyabona ita ekukhanyeni futhi manje etikwako konke lokho uncobile niyabona na awutiveti phansi lapho uyakhuphuka kuthi utivete kanjalo nawe awutivetanga esonweni sakho nekuphinga nayo yonke indlo lowawuphila kuyo awuvetanga lutho kodwa kwakukhona imbewu ekhathi lapho kuthi yathola lithuba lekuthi ificela ekukhanyeni kuthi manje sewusebukhoneni bajesu kristu nekukhanya kwendlozana waveta loko impela lowawungiko ekucaleni niyabona ukuthi ngichaza kuthini na wabona kukhanya wachakada wayineka inhlitiyo yakho wayivula futhi manje sewungumduze niyayikhumbula inshumayelo yami ngemduze na umfundisi umduze kuthi ushikashikeka kanjani futhi noko awuphothi yini futhi noko solomoni ebukhathikhathini bakhe bonke akembathisi kwamunye walena mbukeni sewulungele kugi awutithatheli lutho lolungelwawo lucobo umduze awunanzaba ngewawo wendani na uphonsa buhle bawo impilo yawo kude labanye babone impilo yawo ivetwa ngaphandle kuze labanye babone inkhathimulo lekuwo leyayi kuwo kulolo dzaka manje sewungetulu lowo ngumncobi unqoba ludzaka unqoba tintfo telive kuthi manje utinikela wona ngesihle wonke umuntu angawubuka impilo yawo ungeke wabeka umuno wakho etikwawo niyabona na ungumncobi impela ungeke washo lutho ngawo manje uthi uphuma eludzakene kodwa awukho eludzakene manje ungetulu kwalo amen ungeke manje wakhomba emuva kuloko lobe ungiko lo ngiko manje sewungetulu bese-ke inyosi iyafika bese ithi lawo ngemakha lasimanga ngikholwa ukuthi ngitohamba bese ngiyothola ingxenye yami uvele nje uvule inhlitiyo yawo wodwa manje kulungile yonke into ithathwa kuwo niyabona na wona ungumelusi sibili uveta inkathimulo yankulunkulu uthi bukani lapho uvela khona wadzingeka uncobe kude wende loko ngalesinye sikhathi lowesilisa noma lowesifazane bekamusha futhi abukeka amuhle bebanencumbi yetilingo kuthi bendlule kudo kodwa bakuncoba loko niyabona na banqoba manje baveta buhle sibili bakristu empilweni yabo caphelani baveta bendlula eludzakeni Jesu wasinika simonelo ukuthi kwentiwa kanjani manje sifuna kwathi ukuthi kunqotshwa kanjani Jesu wasitshela ukuthi kwentiwa kanjani niyabona na uthobeka Wathi bopha yena lukhobo, wathatha lithawula, wase ugeza tinyawo tebafundzi, futhi watesula, yena kanye nalo uNkulunkulu wasezulwini, wathobeka yena lukhobo. Asifuni ukuhlazeka, ungaleso zathu besifazane bangafuni ukuthi tinwele tabo tikhule, niyabona na. Sizathu bangafuni ukugcoka njengoba abothathe bafanele bagcoke, njengokuthi besilisa abakufuni, niyabona, kuyindlo lefanako, abafuni. Bona bathola kuhlazeka.
But Jesus constantly, look who he was.
Kodwa Jesu njalo njalo. Bukani kutsi beyangubani bukhulu. Ngitosho indlo letsiphe. Bukhulu byati lulata. Bukhulu byati thoba. Bukhulu. Ngeke ngaba nenhlanhla yokuthola ngihlangana nemadoda lamakhulu. Futhi ngulabo bafo labane kuntshintsha impahla tekugcoka. Netihlanu ekhukhwini labo nekukhehletisa ngulomfolo cabanga ukuthi ulutho abe angesilutho kodwa ngime ngasemadodza namakhulu ngconze emadodza namakhulu lanemikhono lemanikiniki imiphetho yemikhono akwenda ucabanga ukuthi umuntu lomkhulu yabona na bukhulu bukuthobeka ningakukhohlwa lokho bandla bukhulu buvetwa ekuthobekeni Hayi kuthi ungaba kahle kanjani angingaconzi kona kungcola manje ngiconze ukuthi thoba emoyeni yabona na angingaconzi kona nje kuphuma futhi ungaphindzi ugeze futhi uhlande konke lokho ufanele ukwende lokho uyakwathi lokho uyabona na kodwa ngicoca ngekuthobeka kuthobeka kwelucobo hayi into yokutendisa into le lekuthobeka mbamba Jesu wasitshela ukuthi kwentiwa kanjani uyanqoba kuchaza kunqoba kuchaza ukuthi kumela kuvivinywa kunjalo njengoba kwenda bonke labangcwele njengoba kwenda Jesu ekhathi kwato tonke titha takhe wakumela kuvivinywa yonke into lavivinywa ngayo wayimela kubo kanye nje buso bekugula futhi yena angumesiya wabaphilisa Ebusweni bekufa wakubuyisela ekuphileni ebusweni base Calvary kufa kwakhe lucobo wakwehlula ngekutinikela yena lucobo leni na ngelivi wathi bidlitani leli tempeli uthi ngiyolivusa ngetinsuku letintsathu livi lasho njalo niyabona na uthi ebukhoneni bekufa wakwehlula unqoba kufa ebukhoneni besihogo wehlula sihogo uthi wanqoba sihogo yebo Ebukhoneni belithuna unqoba lithuna leni na konke ngelivi nekuthobeka oh hey nango umuntu sibili nango longamenta sibonelo sakho niyabona na wehlula yonke into wayinqoba bukani silingo sasendelwe yena niyakwathi lokho na iBhayibheli lathi walingwa ngako konke njengathi noko angenasono Walingwa ngekunatha, walingwa besifazane, walingwa ngayo yonke into lokwakungalingwa ngayo. Walingwa ngayo yonke into lesingiyo. Beyangumuntu kepha noko wawungeke ubeke sici kuye. Yebo mnumzane. Kunqoba kuchaza kumconza devil kuwo onke emachinga akhe. Incumbi yabantu ithi kude devil ngumcabango nje. Ningakukholwa lokho. Ukhona devil mbamba, unguye impela nje. Njengoba wena unjalo noma ngubani, devil mbamba, uthi nifanele nimconze sibili. Nifanele nathi ukuthi ungu devil. Ngakho ke ngesikhathi lesifanako le lenimconza ngaso, uthi nathi ukuthi ungu devil. Futhi umelene nani konake kunqoba nifanele niconze ukuthi uNkulunkulu lokini mkhulu futhi unemandla kakhulu kunaye Futhi lolokini sawuvele umncobile futhi ngemusa wakhe nine niyamendlula Amen Nako ke kunqoba sibili uma niconza ubuka emuva uthi ngenda lokhu futhi ngenda lokwa ngako ke cha wena wehluliwe kepha akusekho kulahla kulabo laba kuKristu Jesu laba ngahambi ngekwenyama kepha ngamoya bese ke niyaconza ukuthi ningcobile futhi niyathi ukuthi ungudeveli ningeke nithi ngine kugula futhi angikholwa ukuthi kugula oh yebo kugula unemdlavuza wena awukholwa ukuthi ngumdlavuza kodwa khumbulani Mkhulu lo lokini kunalolo 7. Nifanele nikonze ukuthi moya lo ngcwele lokini sevele uyinqobile lento. Futhi ukini, futhi ninganqoba ngaye. Loko kuyevakala sibili. Yindlela nje umbhalo lobhalwe ngayo. Kunqoba, ngifanele ngisheshise. Sengente imizuzu lengamashumi lamane nesihlanu manje. Sengeca sikhathi mbamba manje. Caphelani, kunqoba. Lo nkulunkulu lokini mkhulu kunalolo kuye. Lo nkulunkulu wale live akasimkhulu njengankulunkulu wasezulwini lokini. Akusinge tulu kwekuthi bumnyama bungema ebukhoneni bekukhanya. Manje, bumnyama bungeke bume ebukhoneni bekukhanya. Angikhathali ukuthi kumnyama kanjani. Kukhanya kuyobukhipha, bungeke bema, ludumo. Kodwa thatha noma ngilobo ungakanani bumnyama lofuna kubuthatha. Bese udama kuma, uphikisane nekukhanya kanye. Ubone ukuthi kwendekeni. Ngulowo lokini, ukukhanya, nalolo 7, ubumnyama. Ngako kukhanya kufakazele kunqoba bumnyama. Nemuntu lokuKristu futhi lowatiko ukuthi utinqobile tindlo telive. Amen. Akusenathi bopho kuwe, mhlobo, ukhululekile. Hambane kukhanyeni njengoba yena asekukhanyeni. Nengathi yaJesu Kristu isihlanda kuso sonke sono. Futhi sinenhlanganyelo lomunye nalomunye. Nako lapho khona. Lolo kini mkhulu kunalolo 7. Manje uma nibuka emuva futhi nilahliwe khona ke nisasolo ni 7. Kodwa uma niphila ngetulu kwaloko khona ke lolo kini uniholele ngetulu kwebumnyama. Njengemduze ungetulu kwebumnyama beluthaka. Ungetulu kwemanti laneluthaka. Usekukhanyeni ukhombisa buhle lobafakwa kuwo ngaphambi kwekuthi ushiye luthaka. Amen. Manje ngitivela nginjengemKristu lomemetako ukuthi yini le ayisekhathi lapho ngankulunkulu ekuqaleni kwafuca indlela yako kwendlula kunqoba kunqoba ligobolondlo kunqoba luthaka kunqoba emandi kunqoba yonke into futhi kwakungumnqobi futhi kwabonisa buhle nenkathimulo yankulunkulu nguleyo ndlela lonke likholwa lelenta ngayo nguleyo ndlela Noah lenta ngayo nguleyo ndlela Lothi lenta ngayo nguleyo ndlela bukani inyakanyaka lebeka kuyo nguleyo ndlela Mose lenta ngayo nguleyo ndlela Joshua lenta ngayo nguleyo ndlela Daniel lenta ngayo nguleyo ndlela Shadrach Meshach lenta ngayo nguleyo ndlela Johann Umbhapathisi lenta ngayo Zakaria Elizabeth nguleyo ndlela Simeon nguleyo ndlela Anna wonge wabo lenta ngayo banqoba luthaka lolwalo batungeletile futhi lwagcwala kubo bavetha inhloko yabo ngetulu kwalendvo futhi bakhanyisa inkathimulo yaNkulunkulu ngiloko lokwentiwa ngumKristu sibili khumbulani Jesu wamkhombisa ukuthi kwentiwa kanjani insuku letingemashumi lamane tekulingwa walingwa ngetulu kwanoma ngumuphi umuntu lobekangake ake alingwe ekulingweni kwaJesu Kristu Bukisisani, wasikhombisa ukuthi kwentiwa kanjani. Manje sengizovala emizuzwini lembalwa nje. Bukani, wasikhombisa ukuthi kwentiwa kanjani. Wakwenda kanjani na ngelivi. Ukwende kanjalo ke, ngoba bekalivi. Na Jesu wathi, uma nihlala kimi nemave ami akini, senibuyele evini futhi, livi lesethembiso. Lini livi lesethembiso kuwo wonke umKristu na. Mkhulu lolo kini kunalolo 7. Ngawe ngincoba kanjani na? Hayi mine, kodwa lelivi lelikimi, livi linguNkulunkulu. Khona ke ngincoba tindlo delive ngoba livi kimi. Uma nihlala kimi emavi ami akini, khona ke nje celani lenikuthandzako. Qhubekani nje nicinzethela niyetulu, nita ngethulu ngalokuqinisekile nje njenga noma yini. Niyabona na, nifanele nifike ngethulu. Insuku takhe letingemashumi lamane tekulingwa ngelivi laNkulunkulu uyanqoba ngifuna kuveta into letsite lapha kwemizuzu lembalwa nje Sathane wenda kuhlasela lokukhulu lokuthathu eti kwakhe kuloko kulingwa bukisisani uhlala njalo kukulobo buthathu ningakukhohlwa niyabona na wenda kuhlasela lokukhulu lokuthathu kusukela kulokuphakeme kunako konke kuya kulokuphansi kunako konke wetama ngemandla akhe onke kumnqoba kodwa bekalivi amen wasebenzisani na cobo lwakhe livi uhlasela lokukhulu lokuthathu kwaSathane noma kuhlasela noma kushaya kuye kodwa wahlangabetana nako ngelivi konke kuhlasela bekakwathi kukwenda ngelivi Bukisisani lokhu manje kusukela kulokuphakeme kunako konke kuya kulokuphansi kunako konke ngokucala lenda kuhlasela kwakhe etikwako ukuthi asebenzise emandla akhe lamakhulu lokhu ukuthi bekathi ukuthi bekalivi bekayathi indzawo yakhe niyakholwa ukuthi bekayathi na mine indvodzana yemuntu bekayathi indzawo yakhe na sathane uyafika futhi bekafuna ukuthi asebenzise emandla akhe lucobo kuye lucobo ukuthi atondle ufuna atondle bekalambile umuntu angalamba cisha impela angenda noma yini uyokweba agebenge acele aboleke noma yini niyabona na beka naloko kulangathelela kudla na sathane wasebenzisa kushaya kwakhe kokucala lokukhulu kakhulu ethi kwakhe ukuthi athathe emandla akhe libekakade anikwe wona ukuthi ancobe ngawo uthi awasebenzise kuye lucobo akawasebenzisanga kuye lucobo cha wawasebenzisa kulabanye kunjalo wawasebenzisa kulabanye hayi yena lucobo bekangesiwo akhe naloko nje bekangakwenda bekangakwenda impela kodwa nabona ukuthi devele utholani na devele ufuna unake yena bekanaka kuphela loko babe lebekathi akakwende kunjalo wathi leni sathane wathi kubhaliwe uyoyala tingelosi wathi yebo kepha kubhaliwe futhi niyabona na nango lapho khona niyabona na bekathi ukuthi bekangubani sathane wenda umcabango ugijima ujule kunalolo obhaliwe niyabona na uphefumulelwa umnyombo ungekhathi kwawo niyabona loko longiko sibili naloko nje bekangakwenda akakwendanga kodwa akazange asinake isiphakamiso sasathane manje nayi indlo lenhle niyabona na ngalesi yesikhathi sathane angakuthatha futhi uma ucabanga ukuthi wenda intsandwe yaNkulunkulu futhi angakwendela siphakamiso uyothatheka kuso yebo mnumzane impela angakwenda manje ake sithathe nje sibonelo nje njengabo thathe wethu bahle futhi angakufikisa endzaweni ukuthi uyekele tinwele takho tikhule awukaconzi kubukeke kukuhle kakhulu kuwe ukuthi into yokucala uyati uthi kuthola kudiva uphakeme uthi te kuba ngedudlwana kwalenye into labanye benu besilisa niyathi ukuthi ngichaza kutsini niyabona na futhi lo wesilisa angathatha leyo nto lefanako uthi ayende siphakamiso nawe kunjalo niyabona ufanele ukuncobe lokho khumbulani nje niphilela uNkulunkulu ninenjongo yinye naleyo nguJesu Kristu ngaphandle kwaleyo ayikho lenye lemgcoka leyo nguye bese ke sibili yemndeni wakho bese ke sithathu yakho lucobo kodwa kucala kwaNkulunkulu lokulandzelako kwemndeni wakho nalokulandzelako kwakho wena wesithathu loko kuphela kwemgwaqo libeke wena ube wekugcina wakwenda bukani ukuthi ngabe wendani wathi bengingabita babe wami ngikhulume naye bekayovele nje masinyane angithumelele bolegiyona labalishumi nakubili bethingelosi kanzi lenye yato yayingabhubhisa umhlaba wathi kube umbuso wami bewungule live khona-ke tikhondi tami betiyokulwa kodwa umbuso wami ungiwasetulu nako lapho khona niyabona na bekangakwenda lokho kodwa akakwendanga niyabona na naloku nje bekangakwenda akazange asilalele isiphakamiso sasathane manje nibevile yini bantu bathi uma ukholwa kuthi kunemphiliswa uNkulunkulu uma ungumphiliswa uNkulunkulu hamba ulandze umphilisi wakho waNkulunkulu nginendvodza lapha iyagula ngithanda kumbona ayiphilisa niyambona lo devil lofana kona utama kwenda siphakamiso nawe utama kukwenda umlalele esikhundleni sankulunkulu kodwa yona mbamba inceku yankulunkulu iyolalela futhi ibone ukuthi babe uthini kucala niyabona na njengalo mthanda lomncane wasteklev ngesikhathi bathumela ngalapha nankosikati steklev wathi nakethi ubranham ngishayela ucingo ngisejalimane kwakukhona umbutho wetembo wasemerika unalenye yaletindiza letingemajeti tibekwe ngephandle lapha enkundleni ingangindizisa ingiyise ejalimane ephinze ingibuyise ngelilanga nje bekangumfundisi wasempini nalo mntana bekalele afile naloyo make lomncane akhala kakhulu wathi lalela wathi ngiyathi ngema khona lapho futhi ngambona lowo wesifazane aphethele lo swane lolufile emikhonweni yakhe lebelufe ngaloko kusa ngimbonile umnakethu uBranham aphumela lapho ngqo wabeka tandla ethi kwalolo swane lolufile futhi lwaphila wathi lona ngumntanami mnakethu uBranham kwakungakazi kube khona kufa emndenini wabo niyabona na ngale ndlo lencane yangenwa kugula ngalokunye kusa futhi yafa ngaleyo nzambama Lapha kwakume bonke batungeletile futhi baniketha profeto netinto lomntana utovuka nako konke kanjalo ngathi yebo ke lokho kuhleke kakhulu that is Starkleff kodwa ake ngibone ukuthi babe utsini ngaphuma ngaya emahlathini ngase ngiyakhuleka ngabuya ngangena bese avele ashaye kabili noma kathathu ngaphambi kokuthi ngibuye ngekusa lokulandzelako lutho Dokotela wathi kulungile wathi uma lokho kungiko uma unekukholwa lokunjalo thathe angeke sivumele lo mntana esuke lasibhedlela miyekele alale khona lapha lala khona lapha naye lokho kulungile umnakethu Starkleff wahamba wase ubona induna yasempini bathi impela sidomdizisa ewele sibuye simbuyisele emuva futhi kwakukhona indiza ihledi ilinzile kungiweta ngaloko kusa iphinde ingibuyise ngalobo busuku ngiye eJalimane eHeidelberg eJalimane ngekuvuka kwalomntwana lomncane ngathi impela ngikhulunkula ngakwenda kodwa ake sibone ukuthi iyini intando yakhe ngase ngiyaphuma ke ngakhuleka busuku bonke akwendekanga lutho ngabuya ngekusa lokulandzelako akwendekanga lutho ngase ngiqala kuya ekamelweni ngaleso sikhathi nje ngabuka lapha ya futhi nako kume lokho kukhanya kulenga lapho eminyango kwathi ungasibeki isandla sakho kuloko ungakukhuti lokho leso sandla sankulunkulu ngamthola elucingeni ngathi thathe Starkleff mndwabe lo mntana akho sandla senkosi intando yankulunkulu indlo letsite yayitokwendeka kulo mntwana phansi ngakulowo muca miyekele aye ngqo lapho unkulunkulu athi khona ukuthi ukuphi ungaya kuye manje uyaphila ungeke miyekele khona kanjalo lo mshumayeli lomkhulu loliluthela eJalimane wabhala incwadi wase uthi ngingakuthokotela kanjani pho lokho mina kethu Branham ulinzele leso sincumo sankulunkulu lesingumncamla jucu ngaphambi kokuthi asho noma yini Niloko ke bambelela esincumeni saNkuluNkulu akunandzaba ukuthi labanye bathini noma ngabe kuyini ungenze isiphakamiso nasathane enhlobo uma sathane athi manje umpaphatiswe emandi ligama leyise indvotsana uma loko wenda ngisho nesiphakamiso siyekele kanjalo uNkulunkulu washo ngalokunye uma athi ungwesilisa lolungile awudzingi ukuthi ube ungwesifazane lolungile awudzingi ukuthi wende ungenze isiphakamiso uma livi lisho indlo lehlukile wena hlala nelivi ungakhathaleki ukuthi kuyini nguleso sibonelo Jesu laninika sona futhi nako lokho kushalo kukhulu niyabona la kwenda kuye bese ke kushaya kwesibili ngitosheshisa kubukeka nje kwangathi sikhathi nje sihamba ngekushesha kakhulu kushalo kukhulu lokulandzelako kwakukuthi la kwenda etikwakhe kuthi bekatoba ngulobukisako nekuthi lokho kutishaya kanjani tincekta nkulunkulu kuba ngulobukisako kukhombisa ukuthi yini lo ngayenda ludumo nkulunkulu haleluya ngingumkhululi ngingusibanibani niyabona na niyabona na yenyukela lapha esikongweni selithembeli bese uhlala phansi lapha wamlinga ukuthi akwende manje khumbulani walingwa ukuthi akwende kamatima wathi manje uma ufuna kuba lutho phambi kwebantu sukuma lapha kuleli thempeli ugcumele phansi niyabona na ngitokunika umbhalo wako ngoba kubhaliwe uyoyala tingelosi ngawe funa noma nini uchuzuke etsheni ngelunyawo utokuthwala wena kumenta abe ngilobukisako kukhombisa ligunya lakhe akukho ngceke yankulunkulu yeliciniso leyake yenda lokho ubona indvotha ayibukisa icunsule sifuba sayo nako konke kanjalo khumbulani nje kukhona lokudzide lokungakalungi lapho cha nkulunkulu akakufuni lokho Jesu wabeka sibonelo bekangakwenda impela bekangakwenda kodwa akakwendanga Akukho inceke yankulunkulu lena lobukisako ngayo kutama kuthatha emandla nkulunkulu futhi ibukise ngetulu ethi kwalomunye umuntu niyakhumbula ukuthi Mose wakwenda lokho na niyakukhumbula na nkulunkulu umnika emandla ukuthi ende noma yini lebekafuna kuyenda wamenta umprofeti wehlela kulelo dwala wase uyalishaya leli dwala kwesibili lokho kwakuphambene nentsandvo yankulunkulu nkulunkulu wathi khuluma nalelo dwala ungalishayi futhi wephula sonke si Songa sifanekiso lapha lidvala litoshaya kuphela kanye kodwa wakhuluma ngebuthakathaka belive ngesikhathi enda lokho lokho kwakungakeneli ya live lalisolo lichubeka lelo dvala lalilive niyabona na yena kwekucala walishaya lidvala nemanti aphuma base ke bayoma futhi wathi Manje buyela emuva bese ukhuluma nalo lidwala. Lashaywa kanye kuphela. Niyabona na, kungeneli kwelivi, Mose wafakaza ngako. Livi lalingakaqinisi, bekadzinga ashaywe futhi. Ngako Mose wehlela lapho wase uyalishaya lelidwala. Kanjalo, wathi vela angavele. Ngako walishaya futhi wase uthi, vela ngiyakuyala ukuthi uvele. Nemandi efika. Kulunkulu wathi yenyukela lapha. Wota lapha, utidumise wena, utsetse emandla ami, esikhundleni sekungcwelisa mine, utingcwelise wena, manje awuweleli kulelive. Buka ngesheya ubone kuthi belibukeka kanjani, kodwa lapha, utosala khona lapha, ohe, akukaze kube khona lo njengaMose niyadi, cha cha. Ngesikhathi efika kuloko kubukisa naJesu, wathi yenyukela ethempelini lapha, bese ugumela phansi, wathi kubhaliwe, amen. Ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho. Niyabona na, wahlangana naye ngelivi kuloko, konke kuhlasela lokukhulu. Kude ingekele iqiniso, leke itame kubukisa ngayo, ngemandla uNkulunkulu. Yakwenda ilahleka ngaso leso sikhathi. Kuhlasela lokukhulu kwesithathu, Sathane wanikela kuthi alahlekelwe lilungelo lalombuso kuye. Wakwenda. Sathane wathi, uyayibona lembuso yalelive na, lena yami. Ngenda ngayo noma yini ngifuna kuyenda. Ngitolahlekelwa lilungelo layo kuwe. Kodwa khumbulani, beketama kumtholela kuthi alahlekelwe lilungelo lawo ngaphandle kwesiphambano. Kube wakwenda, ngabe salahleka. Bengawuthatha umbuso. Kodwa ufanele alandzele ufanele abuye. Walingwa kuthi akwende manje. Kufa kuyinto lelukhuni. Walingwa kuthi athathe inkululeko yakhe. Futhi abe inkosi yemhlaba ngaphandle kwesiphambano. Kodwa kube wakwenda tikhondi takhe ngabe tafa. Sathane bekayosenda ngekujabula leso siphakamiso naye. Kodwa wathi buya emva kwami Sathane. Akakwendanga. Weta futhi wahlupheka. Futhi wathatha lelukhuni indlela lemahedle. Wathatha indlela yokuhlushwa. Wathatha indlela yokufa. Ngabe thine manje ekuseni siyavuma kwenda sithathe leyo ndlela lefana kulayithethe na? Siyavuma yini kufa na? Siyavuma yini ukuthi nikela kuNkulunkulu? Silahlekelwe lilungelo lalo lonke livene tindlo ukuthi sikhonde yena na? Niyabona na? Manje wehluleka kuwenda ngekuthi thandzela kulahlekelwa lilungelo lawo. Sathane bekanjalo kuye. Kodwa akakwendanga naloku nje Jesu walingwa uyasingcobela. Wathi beketelela tonke tilingo ngenxa yami nangenxa yakho. Niyabona na? Ngabe wawuthatha ngaso leso sikhathi. Kodwa wayithathela ini lenye indlela na? Kuze sikhone ukuthi asibe naye. Futhi uma abhadala imbadalo lengaka njengaleyo, manje ke besiyoba bancane kanjani ukuthi singalithathi na? Kanti khumbulani, akukho lutho lapha empeleni. Uma uphila iminyaka lelikhulu utofika phi na? Ngekwengcondvo, nengcondvo yakho seyihambile, yonke ikhubathekile, futhi seyinzala, futhi yantengantenga. Ngulapho la uyakhona, naloko kuphela kwayo. Wota manje, ngoba lento, ukwenda kanjani na? Ngelivi. Loko lokushiwo livi wena kwende. Hamba utithoba phila phambi kwaJesu. Wabeketelela tindlo tonke ngenxa yakho nami. Usibonelo sethu ukuthi sisincobe kanjani sithukulwane sethu lesibi njengoba ancoba sithukulwane sakhe lesibi. Kumbulani, nesikhathi eta emhlabeni kunaloko kunengimpela nje kungakholwa noma lokungetulu kunaloko lokukhona noma ngasiphi isikhathi akumkhathatanga nakancane. Ngesikhathi bambitha ngelidimoni esikhundleni saNkulunkulu, ngesikhathi bambitha ngayo yonke into leyayingendiwa, akumkhathatanga nakancane. Bekanenjongo yinye, ucabanga ngababe, agcine livi, livi linguNkulunkulu. Bekanemcondvo munye. Ngaletinye tikhathi siyalingeka ukuthi sibuyele emuva. Labanengi benu balingwa ukuthi babuyele ehlelweni. Babiyele emuva futhi baqalele phansi ngoba wonke umhlaba uthi waliphi lihlelo na? Nguliphi libandla lokuhlanganisa nalo na? Siyalingeka ukuthi sende lokho sonke sinjalo. Bothathe wethu bayalingwa ukuthi babiyele emuva. Babiyele emuva futhi bajoinane nawo onke lamanye emabandla nalamanye ema assemblies noma ema Church of God noma lamanye awo kube kusolo kuyiPentecostal nihule etinwele tenu futhi nigcoke nje cishe nganoma nguyiphi indlela lenifuna ngayo. Niyabona na, niyalingeka ukuthi nende lokho. Nibiyele emuva futhi nibe ngulabathandwa abantu nalesitukulwane lesi lesibi lesiphila naso. Ngesikhathi lesi sono lesikhulu setinsuku tethu. Sisono lesikhulu emkhathini wabantu bakithi kugcwala live njengoba iBhayibheli lathi ilawode nyakase laudesiya wawunjalo. Ligcwele live, licebile, alisweli lutho. Alathi ukuthi lingcunu, lekuhawukelwa, lingulelu lusizi, futhi liphumputhekile. Leso sono selusuku lwethu. Uma niva live laNkulunkulu, limemetha limelana naso. Bese nginithatha lenye indlela, anithanda abantu evenu. Niyalingwa ukuthi nibiyele emuva. Ngiyathi, nibe solo nisho kimi. Ngiyathi ukuthi nithi, ngaso sonke isikhathi ngiyathi niyadzinwa ngami ngikhuluma njalo ngalethindvo lethi ngiyadzinwa kunibona nikwenda nami kunjalo lesono lesi lengitama kunitshela ngaso nithi yini ukhuluma ngaso njalo pho yekelani kusenda ke ngitama kusindzisa impilo yenu ngelivi ngiyadzinwa futhi ngako cconzani nje lesi sono asikafanele sendiwe. Yebo mnumzane, simele ukuthi incoba letintfo lethi. Sibhekeke ukuthi silingwe ngato live. Uthandza live, tintfo te live, luthando laNkulunkulu lukho kuwe, kwasho Jesu. Manje sitovala nje, futhi sisho lokhu. Kunemvuzo wemncobi. Ake nginifundzele intfo lethithe lapha. Vulane emaBhayibhelini enu. Asibiyele esambulweni sesithathu, sahluko sesibili. Bukisisani lapha manje. Donga letindlo leti lebe ngikhuluma ngato. Kuthi ngoba manje tibuke wena nje. Futhi ubone, tihlole wena esibukweni sekuthi buka saka moya. Ubone ukuthi unqobile yini. Manje umlayeto wokuqala engelosini yaseFeso. Ngifuna nilalele kuloko lakusho. Nesambulo sahluko sesibili, livesi lesikhombisa. Loku kubulowo mnyaka welibandla, ngesikhathi abatshela konke lebe bakwendile, bashiya luthando lwabo lokuqala. Livesi lesikhombisa, lolo nendlebe akeve loko lokushiwo ngumoya emabandleni, kuloyo lomuntu, hayi libandla. Kuloyo lo ncobako ngitominika ukuthi adle esihlahleni sekuphila, lesisemkhathini neparadesi yaNkulunkulu. Nabona na, bancobi eFesu. Manje lo landelako kwakusimina manje kubanqobi kulowo lalela lokho manje livesi lelishumi nakunye kuloyo loyo lonendlebe akeve lokho lokushiwo ngumoya emabandleni loyo lonqobako angeke alinyathwe kufa kwesibili nabona na bayakunqoba manje lokho manje bukani ePergam sitothola ukuthi umnqobi bekamshiyele ini kulokho sitofunda livesi lelishumi nesikhombisa ebandleni lasePergam loyo lonendlebe Logo, lowo ngumuntu ngamunye, hayi licembu lonke nje. Umuntu ngamunye, lowo ngumlobokati aphuma. Niyabona libandla. Akuthi lolo nendlebe eve lokho lokushiwa ngumoya emabandleni. Kulolo lonqobako ngidomnika ukuthi adle kwemana, futhi ngidomnika litshe lelimhlophe. Nasekhathi kulelitshe kubhalwe ligama lelisha, lelingadiwa ngumuntu. Kusinzisa loyo lolemukelako. Lowo ngumncobi wemnyaka welibandla. Manje lolandzelako iTiyathira. Ake sithole ukuthi umncobi bekanani ngalolo suku. Asithathe livesi lemashumi lamabili nesithupha. Futhi loyo lonqobako futhi agcine imisebenti yami kuze kube sekugcineni. Kulowo ngitawumnika emandla etikwetive tonke kunjalo. Futhi utawutibusa ngenthonga yensimbi. Futhi njengesitsha sembumbi batawuphahlatwa babe tincedu. Njengoba ngisho nami ngemukela kwababe wami. Niyabona naye esihlaleni sakhe sebukhosi. Kristu utobusa tive endonga yensimbi. Futhi nali libandla lelincobako. Lihleti ekhathi lapho naye. Kuphahlata tive ngendonga yensimbi. Manje asibayise ebandleni laseSadesi. Manje livesi lesihlanu lesahluko sesithathu. Lolo ncobako yena lowo utakwembathiswa ngengubo lemhlophe futhi ngidawulicisha ligama lakhe encwadzini yokuphila kodwa ngidawulivuma ligama lakhe embi kwababe wami netingelozi letingcwele loko kukumncobi eSadesi manje asithathe manje livesi lelishumi nakubili manje loku kusebandleni lase Philadelphia evesini lelishumi nakubili loyo lo ncobako ngitawumenda insika ethembelini lankulunkulu wami futhi angeke asaphinze aphume futhi ngidawubhala kuye ligama lami ligama lankulunkulu wami neligama lelidolobha lankulunkulu wami lekuyijerusalema lensha leyehla ivela ezulwini ivela nkulunkulu futhi ngitobhala kuye ligama lami lelisha bukisisani ukuthi umncobi uthenjiswani niyabona na manje ilawudesiya lo ngumnyaka welibandla wayekugcina kutoba khona labanye bancobi ekhathi lapho bukisisani lapha yona khumbulani umnyaka welibandla ngamunye loqhubekako udla lifa yonke lele minye leyalinikela bukisisani etulu lapha manje lapha usemva kwekuba sebemukele onke lamandla lamagama lamasha nayo yonke into ibhaliwe la ethembisa futhi badla imana lefihliwe futhi kwehle njalo bukisisani lo mnyaka welibandla wekugcina sambulo 321 kuloyo loncobako ngitomnika ukuthi ahlale nami esihlalweni sami sebukhosi amen njengoba ngisho nami ngancoba futhi ngihlethi nababe wami esihlalweni sakhe sebukhosi lolo nendlebe akeve loko lokushiwo ngumoya emabandleni kunemvuzo webancobi fuca uye phambili mduze uma kukuwe beka eceleni ludzaka nayo yonke lenye into bese ufuca uyetulu yebo mnumzane kuthi ahlale nami esihlalweni sami sebukhosi ngiyathi ngalesinye isikhathi make wajakobe najohane ngeke sibe nesikhathi sekukufunza make wajakobe najohane wefika wase ucela le nzawo niyakwathi loko na niyakukhumbula loko na Nkosi, vumela indodana yami ihlale ngakulolunye luhlangothi, nalelenye indodana yami ihlale ngakulolunye, naso sifiso samake ngendodana yakhe. Kodwa bukisisani, kodwa leyo ndzawo Jesu wathi yamiselwa ngaphambili, lesikhundla lesi sasingakabi khona ngaleso sikhathi. Leni na, caphelani, siyonikwa labo lesiconziswe kubo. Yini na? Lo kuthi ahlale ngesekudla nalomunye losondzele kakhulu kuye beka ngumncobi noko niyabona na kwakusasolo wathi angikuphi loku ngeke ngikuphe loku kodwa siyoniketwa emva kokufika kwekuvivinywa amen niyabona na ngeke nganiniketa loku kodwa emva kokufika kwekuvivinywa bayohlala ngesekudla nesencele kunentalo lemiselo engaphambili lelinzele loko lengaphandle ngaleya uyonikwa labo lokuthenjiselwe bona uyoniketwa lapho kodwa kuvivinya kusengakefiki kwamanje kuthi usengakancobi kwamanje niyabona na umuntu lobekathothatha le ndzawo ngakulolunye luhlangothi nalomunye kuthi ayithathe ngakulolunye luhlangothi edute naye embusweni yayisengakaniketwa noko niyabona kwakungakancotshwa kuvivinywa kwakusengakehli noko kuyokwehla esikhathini lesidako Uma sihlupheka ngenxa yaKristu nelivi lakhe, sitawubusa kanye naye ngoba ulivi. Khumbulani, uma sihlupheka ngenxa yakhe nelivi lakhe, siyobusa kanye naye evini lakhe. Caphelani, yena sibonelo sethu uyancoba, waseke wenyukela etulu, emva kokuba sekancobe kufa, sihogo, kugula, lithuna, yonke into wancoba. Waseke wenyukela etulu wase uthumba labathunjiwe upha abantu tipho lelo kwakulitestament lelidzala nalabangcwele belitestament lelidzala lebebancobile bebabheke umuntu lonjalo uthi bafa ngaphambi kokuthi kufike lapho kodwa ngesikhathi lo muntu efika akubandulelanga labo bebalele amen ngeke balahleka noma ngayiphi indlela bayaphila noma bafile kwenda mehluko muni na abayubendulela niyabona na bebabheke loko ngisho na Jobe emuva lapho bekakubhekile wathi ngiyathi umhlengi wami ukhona futhi ngethi insuku ekugcina uyoma ethi kwemhlaba kwakunemuntu nje umuntu lophelele wanikela ngemhlatshelo wende yonke into uNkulunkulu lamtshela ukuthi ayende wayenda ngekuthi thoba nangenhlonipho bekangumprofethi waseke sathane uyefika lapho kuthi amlinge njengoba efika nje kuthi akulinge Wendani na, wachubeka nekuma lapho. Umkakhe wazi waphuma wathi, ungeke wamethuka uNkulunkulu futhi ufe kufa na. Ubukeka ulusizi kakhulu uhleti lapho. Wathi ukhuluma njengowesifazane losiwula. Manje akazange athi bekasiwula, kodwa wakhuluma njengaye. Niyabona na, wathi ukhuluma njengemfati losiwula. Wathi inkosi iphile nenkosi ithathile, alibongwe ligama lenkosi. Uyancoba. Ngoba lokwakutoshiwo bomakhelwane ngoba konke loko emalunga elibandla Bildad nabo bonke lebabathokusho ngoba umbishopi naloko lebekathokusho ngoba cardinal naloko lebekathokusho ngoba lihlelo loko lebebathokusho futhi wahlala nekungcweliswa kwelivi amen Noko kwambitha konke lebekanako ngisho nebantwana bakhe bekenwaya emathumba ngelucetu leludziwo ahleti ethi kwaloku kepha noko wanqoba futhi ngesikhathi leawa lelikhulu lekulingwa ekugcineni seliphumelele aseke emafu agoceka ayakhwesha wabuka yonke into leyayinemcondo wathi kunelithemba esihlahleni uma sifa sibuye siphile futhi nembewu iwela emhlabathini iyabola ibuye iphile futhi kodwa umuntu ulala phansi futhi akhiphe umphefumulo aphele nebantwana bakhe befike emadodzana akhe kumdumisa nekumlilela akakuboni akabe asavuka Oh nango yini indzaba na ngimbewu nami ngiyindlo letside kuthi imbewu futhi ngitokuya emhlabathini ngeke ngisavuka ngiyolala lapho Oh ngifihle ethuneni ungigcine endzaweni lefihlakele kuze kwendlule lulaka lwakho unginqumele isikhathi futhi ungehlulele njengekudleka kwemadwala emandi adla litshe Oh wachubeka asho tonke letindlo leti Bela khona kubona tonke letibonakaliso leti ngephandle lapho kuthi kwakuyini oh beya khona nje kukubona futhi thatha Rogers uyakhumbula ngesikhathi ngishumayela loko emgcwabeni wabhasti niyabona na kanjani loko beyaguba ematshe kuthi ti kanjani letindlo leti oh wena ngifihle ethuneni futhi ungigcine endzaweni lefihlakele beka solo achubeka nekucindzethela wathi ngifisa kwangathi ngabe bengathi ngifisa kwangathi ngabe bengathi kuthi ngangaya kuphi kumuntu lobe angabeka tandla takhe ethi kwami umuntu lozoni nankulunkulu longcwele futhi angikhulumele naye oh he ulapho ngiyathi ulapho kunemuntu lotsite lapho longenda loko kunemuntu lotsite ndzawana tsite ngiyamthola kuphi lo muntu na ngingathola aphi na ngiyongcongcotha eminyango wakhe futhi ngikhulume naye uma lomnye umuntu beangabeka kuphela tandla takhe ethi kwami nasethi kwaNkulunkulu futhi ahlanganise ngeliblow indlela yami akhulume uma kuphela bengingathola lo muntu oh ukuphi na wafunisisa kulolonke libandla lakhe bekafunisise kuyo yonke inhlangano yakhe akamtholanga umuntu lonjalo futhi khona lapho nje emafu agocana abuyela emuva futhi wabona lo muntu eda Oh inhlitiyo yakhe lenzala yashange kujabula kwase kwendeka indlo letsiteke ngiyathi umhlengi wami ukhona kunemuntu lonjalo amen usekhona umuntu lonjalo ngiyathi umhlengi wami ukhona futhi naloku nje emva kubathi bungithe sikhumba sibhubhisa lomtimba kepha noko enyameni yami ngiyombona nkulunkulu lengiyombona mina lucobo uyokuma ethi kwemhlaba ngelusuku lokugcina Ngaloku sakweliphasika ngesikhathi avuka ngephandle ngaleya nemtimba wajobe ungesingethulu kwesipunu lesigcwele semilotha bekalindzile bekangulelo cembu lelikhethiwe wavuka ethuneni futhi wangena edolobheni naAbrahama Isaka Jakobe Jobe oh hey amen ngoba bebabuke umuntu lonjalo nakulabo lababuke Kristu kwesibili labangancoba tindlo dalelive ngemusa wakhe kuthi bangene kuye kuthi nivale emehlo enu kunoma yini lenye indlo ngaphandle kwakhe nelivi uyobonakala kwesibili enkhathi mulweni ngoba licilonga laNkulunkulu liyokhala labafile kuKristu bayovuka labo labasekhona basasele bayoguculwa ngesikhashanyana ngekuphathima kweliso bahlithelwe etulu ndzawonye kuthi bamhlangabethe emoyeni noma ngabe ngiyimilotha lengagcwala sipunu noma ngabe ngiyaphila ngesikhathi efika akusho mehluko kimi amen akunandzaba ngoba ngiubambile umbono iveyili igoceke yabiyela emuva futhi ngiyambona loyo lobeyangema futhi abeke tandla takhe ethi kwami umuntu losoni nasethi kwaNkulunkulu longcwele futhi uyinhlawulo yami ulivi lengilimele ekuqaleni bekakhona livi ungulelo livi futhi umelele mine lapho amen futhi ngiyolimpongolota kuphela nje uma ngisenemphefumulo ukuvuka kwami nekuphila kwami yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako yonke leminye imihlabathi isihlabathi lesibishako njengoba ababamba lebebabheke lokho kanjalo uyoda kulongcwele ngamunye welitestamente lelisha loncobe wonke umgceko welihlelo lobekasolo ancoba tonke tono letithandwa abantu talolu suku talomnyaka lesiphika kuwo manje njengoba enda kuyo yonke leminye iminyaka yelibandla labo labancoba kulowo mnyaka welibandla labo labancoba ini na ngicebile angesweli lutho ngine oh ngingiko konke lokhu nako konke lokhu futhi ngingumlobokati ngingulokhu angesweli lutho kanti awathi ukuthi ungulongcunu lophumputhekile ngiyawubona lowo mnyaka lodukisako lengumshito na awufani nalabo lebebajutshwe etinhloko tabo emuva ngaleya kuthi bathole litshele elimhlophe hhayi labo labafa ngaphansi kwekufela lukholo kuthi bashiswa ngetigcobo netindlo letinjalo labazuze umchele kodwa ngulo mnyaka lodukisako manje labacabanga ukuthi bangiyo yonke into yebo-ke ngililunga leli bandla ngiyindoda lelungile ngingwesifazane lolungile ngenta lokhu angidzingi ukuthi ngente lokhu kodwa loyo loncobako loyo loncoba tonke leto tinto telive talo mnyaka bayokwendani na bonke bayohlala naye esihlalweni sakhe sebukhosi bayongena ekuhlwithweni uma efika oh he yini lengiyikhathalele pho yini lesifanele siyikhathalele ukuthi live lithini na yini lesifanele siyikhathalele ukuthi noma ngibani uthini na moya loyingcwele lomkhulu usemkhathini wethu insika yakhe yemlilo iyasihola futhi iyasiconzisa livi lakhe licinisekiswa embi kwethu luthando lwakhe lusenhlitweni yethu live lingemuva sendlulile ekufeni sangena ekuphileni live licabanga ukuthi niyahlanya kodwa ufanele Jesu ethwale lesiphambano yedwa futhi lonke live lihambe ngekukhululeka na kunesiphambano sawo wonke umuntu futhi kunesiphambano sami iminyaka lengamashumi lamathathu nakuthathu ensimini nale siphambano lesehlukaniselwe bungcwele ngiyosithwala ngiyode ngikhululwe kufa akuthi bomnakethu bangale basho noma yini labafuna kuyisho lokungalile kodwa etikwale livi ngimile nale livi lodwa lesiphambano lesehlukaniselwe bungcwele ngiyosithwala ngiyoze ngikhululwe kufa bese-ke ngiya ekhaya eluhlwithweni ngithwale umchele nguloko sonke lesikufunako akusiko na nguloko lesikufunako lelo lethu lelo lithemba lethu nekunxusa ayikho leminye imicabango lesinayo kodwa lowo losethi kwajesu kristu nasethi kwekulunga kwakhe simile sodwa nekulunga kwakhe evini lakhe nalivi waba yinyama wakha emkhathini wethu nelivi lisasolo litiqinisekisa sincoba kanjani na ngekuthatha livi sethembiso ngekuthobeka sihamba ngekutithoba lesiphambano lesahlukaniselwe bungcwele ngiyosithwala ngiyoze ngikhululwe kufa bese-ke ngiya ekhaya ngithwale umchele ngoba uma sekukhala lelo cilongo ungangingcwaba elwandle kodwa licilongo liyongivusa kunjalo ngiya ekhaya ngalelinye lilanga amen kuze kube nguleso sikhathi ngiyozabalaza ngithubeke amen ngethwelele siphambano lesi ngigcine emehlo ami hhayi kubantu kodwa ethi kwecalvary ngaleya ngoba bekasibonelo sami kwakhombisa ukuthi kwentiwa kanjani futhi sibonelo sakhe siyosilandzela ngekujabula lusuku nelusuku ngilandzela Jesu sinyathelo ngasinye sendlela ngilandzela Jesu sinyathelo ngasinye sendlela anikuthandi lokho na oh ngicabanga kanjani ngimlandzela lusuku nelusuku sinyathelo ngasinye sendlela asikhulekene ngosi Jesu li-awa nemizuzu lelishumi nesihlanu manje ngime lapha ngitama kuthatha livi lakho futhi ngichaza kubantu ukuthi kunqotshwa kanjani wasitshela ukuthi kwentiwa kanjani awusitshelanga kuphela kodwa wasikhombisa ukuthi kwentiwa kanjani wasihola wasikhombisa ukuthi kwentiwa kanjani semukele livi ngekhathi kithi futhi siciniseke kubambelela kulelo livi kubhaliwe kuso sonke silingo kodwa sitithobe sihambe ngekutithoba khona-ke sincobile ngawe ngemandla akho lasavele asincobile sitha sethu ngento kuphela lesifanele siyende kuhamba ngekutithoba nje ngekukholwa sikholwa loko nembeji yethu leyinkomba yamoya longcwele nasisathane utofanele esuke kunemaduku labekwe lapha amelele abantu abagulako bangilabathingile nkhosi futhi bayafunda kulelivi lelingenakuphosisa lapho bathatha khona emtimbeni wapawula longcwele emaduku netindvangu abekwa eti kwebantu abagulako imimoya lemibi yaphuma kubo nemimangaliso lemikhulu yendiwa manje uyinkosi Jesu lofanako namuhla Pawula washumayela lelivi futhi wabhala lelivi livi lelifanako lelesitama kulilandzela ngoba wathatha iTestament lelidzala futhi walifanisa futhi wakhombisa ukuthi lalisifanekiso futhi konke kweTestament lelidzala kwakusifanekiso lesiphelele salelisha ongosi kwangathi singalandzela leso sibonelo sibona inkosi yethu leyakwenda futhi siyakuconza lokho labo labangcwele beTestament lelidzala manje ekuseni sithola ukuthi bahamba ngesikhathi Jesu avuka bahamba naye Futhi ngoku sikhola ukuthi siyohamba lapho abetha licilongo siyakukholwa ukuthi umlobokati uyophuma ahambe ngalolo suku futhi ayojoinana nelicembu lemaHebheru lakhe futhi kanye kanye kuyoba nesidlo sakusihlwa semshado enkatimulweni labo balinzile sikhulekela manje sihawu sakho nemusa etikwethu bancobi Nkosi bancobi siyakulangatelela kuba bancobi sincobe Nkosi Jesu ngoba lelive manje ngikhulekela ukuthi utovumela wonke umuntu lapha manje ekuseni silahle sonke sono silahle lokusinzako lokuthandzela kangaka kithi kuze sigijime ngekubeketela kulokuncindisana lesikumiselo Pawula wakhuluma lokho babewedlose ezulwini lapha yaye incwadini emaHebheru ukuthi ifanele silahle konke lokusinzako leso sahluko selishumi nakubili ukuthi wakhuluma lokho emva kokuba besavele asikhombisile sibonelo emva lapho labo labachubeka labo labangachubekanga labo labalandzela ngalokusivuvu labo labalandzela benyuka ngembili labo labalibala ngemuva konke wakhombisa tibonelo wase uyajika uthi asilahle konke lokusinzako donke into letincanyana leti sithandzelako kuze sigijime ngekubeketela kulomncindiswano lesiwumiselwe sibukile kuye umqalisi nemphelelisi wokukholwa kwethu lo sinike sibonelo senta lokho manje ekuseni babe manje tinhloko tethu tikhotheme manje hlolisisani sibili impela ngaloku sonzele sibili uthi ke banini icotho ngaloku ujulile sibili nje kubita ngiloko kuphela lokukubitako kuhlola kwakho nebucotho bakho cophelela impela njengoba uhlola manje ngihlole nkhosi ngivivinye ngabe bukhona bubi kimi na uma bukhona nkhosi angibubeke phansi khona lapha manje lenzawo lapho ngikhotheme khona ialtar yakho ngibubeka phansi khona lapha manje ngibeke etinyawo tami etikwabo uma sengisuka ngihamba butolala lapho emandla engathi yakho atobucetsa ngifuna kuba ngumncobi nginento letsite lengikhathatako nkhosi ngifuna kuncoba manje ekuseni ngingakwenda ngawe ngitsheliwe loko livi lakho ngibubeka phansi manje nkhosi futhi ngibeka tinyawo tami eti kwabo njengoba ngendlula ngiphuma kulesakhiwo manje ekuseni ngihamba kwathi ukuthi bufakwe emgconyeni wesisusa mabala sankulunkulu abusayobuye bukhunjulwe manje ngitobuvuma futhi ngicele sihawu Ngetinhloko tethu tikhotheme emehlo ethu avaliwe inhliziyo yethu ticabanga lo ngumnyango loya emphefumulweni manje ngabe ikona yini into lofuna kuyilahla manje ekuseni into lofuna kuyincoba na futhi utameka madima sibili kodwa manje ekuseni utoyekela nje kwetama utokwemukela nje loko lakwendile ngifuna nje uphakamise sandla sakho uthi nkosi ngifuna kuncoba into letsite iyangikhathatha Nkosi Jesu uyatibona leto tandla manje njengenceku yakho ngime emkhatsini walabaphilayo nalabafile ngilahla yonke lendlo lekhatsata labantu nami lucobo uthi ngikucela egameni la Jesu Kristu singayishiya ilele lapha ealtar la Nkulunkulu uthi sisuke sihambe manje ekuseni sikhululekile njengebancobi uma bothathe wethu bangakaze babe nawo umusa phambilini kwangathi ungaphiwa manje nkosi uma abanakethu bangakaze babe nawo umusa kwangathi ungaphiwa manje futhi kwangathi ngikuthobeka make nebantwana bakhe esikhundleni sekuba ulabanengane uyathi ukuthi ubeka ungumshumayeli kulabantwana labancane impilo yakhe isibonelo babe usibonele kumake ngoba uyinhloko yendlu make beketama ukuthi ambuse angeke asaphindze akwende nangabe bekamsebenzisa ukuthi abe limethi laphansi akusana uphindze kwentiwe ungumsidi ziphe kona nkosi kwangathi tonke letinto leti leti sivimbelako nkosi tingasuswa sitinikela thine babe ukuthi sikhathi sini sekuphila lesinaso ngembi kwethu sathi lokhu ukuthi sitofanele sifike ekupheleni kwaso futhi lokho masinyane nje ngako manje ekuseni sithatha leli thuba emva kwalomlayeto sithatha leli thuba nkosi ukuthi side ngoba siyayalwa ukuthi side Phonsa tingathatho takho etikwakhe ngoba uyakunakekela. Ngiyathi kutsi uyakhathalela Nkosi, wakhathalela ngalokwenele kuthi ufele thine, kuthi singakhathalela ngalokwenele kuthi site futhi semukele lo lowakufela. Zingcwelise Nkosi, sigcwalise kabusha ngamoya loyingcwele. Wangathi umoya loyingcwele ungabusa nje etinhlitiyweni tethu ngaloku kakhulu. Kuthi sitohamba sikhohlwa dindlo lethi semuva lenkhukhungukhu neludzaka lesake saphila kuko itophikelela emgomeni wekubitwa lokukhulu lapho tibane tethu tingakhanya khona kakhulu ngebumnanzi nangekuthobeka kuze kuthi wonke londlulako angathi kunemkhristu lohlala laphaya kulelagcuma lo muntu lo wesifazane lo wesilisa kuyimbali yankulunkulu lenikelwe sibili banemoya lomuhle kakhulu futhi balunge kakhulu bahlala njalo bathanda futhi banemoya lomuhle nekuconza ziphe kona babe asibe nekubaba kwaswayi kuze umhlaba wome ziphe kona babe futhi ngoba tindlo talelive netingathatho talokuphila egameni la Jesu Kristu amen Ngiya manje siphamise sandla sethu nje sinzisi abita na yenyuka uphume lutsakene kuphila lokuphakeme into letsite ikuwe ikuthonsela ngale ini na nguye phansi lutsakene timbali letincane unekuphila ekhathi lapho ukucinzetela kuwe ngiloko lokunibidako yenyukani niphume lutsakene landzela landzela manje nikusho mbamba yini manje valani emehlo enu lapengi kolela khona ngitola manje tinikele kusho sibili lokho manje lapengi Lela khona ngdolanzela Lapengi Lela khona ngdolanzela Ngito hamba naye Naye Yonke indlela Lapengi holela khona ngi yamumnanzi manje nje khumbulani dibeke wena lapho ahola ngitokubeka lapha nkosi ngitokulandzela kusukela manje kuchubeke ngiyakwemukela ngiyakukholwa lapengi holela Kumbula impilo yakho itofakaza kakhulu kunemlomo wakho lo lokuphilako kutofakaza kubantu kakhulu kunaloko lokushoko Hamba naye naye Indlela kuphi na yonke indlela Nje tinikeleni icobo lwenu ngalokujulile ngalokucotho yonke inhlitiyo yakho kubeke lesi bekusikhathi sakho sekugcina lube ungake uvunyelwe ngaso ukuthi ukhuleke ke kungahle kube ngiso ngiyethemba ukuthi akusiso kungaba ngiso ngako ke qiniseka manje qiniseka sibili khumbula umnyango utovala ngalelinye lilanga khona ke kuyobe sekuphele konke celani nitawuphiwa
Just think of all the good.
Cabangani nje ngayo yonke lengatimulo laninike yona yonke into la yentile. Ngiyakholwa Nkosi, ngiyakholwa. Ngiyakholwa ukuthi umncobi wami. Ngihamba nawe nje Nkosi. Ngifuna kuhlala ngisondzele kuwe. Kuthi lapho ukhona, lapho ngifuna kuba khona nami. Futhi khumbula wasitshela babe kuthi siyoba nenkosi inguna phakathi uma sesihlwithwa. Nje sinekuthi kumuthi nje nhla asahamba nathi manje. Kodwa-ke sikawu kuyinto lenkulu kanjani pho kwathi nje kuthi usemkhathini wethu kuyoba njani lapho sesinaye inguna phakathi na. Sithanda kakhulu konke kwemisebenzi yethu. Singaphuma sigibele, singahamba siyothenga, singahamba siyodingela, sidwebe, noma ngabe yini lesingayenda ngekutamasa. Kodwa, oh, uma indle kukhontela ivula, ifuna kuhlangana nenkosi yethu. Loko, ngulokukhulu kakhulu kunato tonke into. Ngako-ke cabangani. Wasethembisa futhi sibe nenkosi inguna phakathi. Sihlale nayo esihlalweni sayo sebukhosi, futhi sibe nayo inguna phakathi. Oh Nkulunkulu thina ngekutithoba netinhloko letikhotheme siyakwemukela Nkosi egameni la Jesu Kristu. Niyativela kuthi ningavele nje nihambe manje yonke into wonke umthwalo na ningavele nihambe nje niwece ngetulu kwako manje. Uma niva phakamisani isandla senu nithi ngemusa kaNkulunkulu ngibeka phansi lokuvivinywa lokho anginakulwa nako hlobo ngitobamba isandla sakhe nje. Ngicale kuhamba ngichubeke. Ngilwile mina kethu Branham, ngitamile kuyekela kubhema, ngitamile kuyekela thinwe letamthi khule, ngitamile kwenda lokhu. Ngente ngitamile kakhulu sibili mina kethu Branham, nje angikhoni kukwenda. Ungasakutami inhlobo, bamba sandla nje sakhe uthi babe wena faka sandla sami ekhwapheni. Niyabona na, ngitokunika sandla sami nje. Ngitohamba ngichubeke Nkosi, ngibuke kuwe. Kutokwendeka. Utokugcokisa njengemkristu sibili, utoba ngumkristu sibili. Ngite nginibone kusihlwa Nkulunkulu anithandze futhi abe nani. Nibantwana bami belivangeli, ningulabathengiwe. Manje ngibuyisela umelusi wenu emuva kini, kuthi anikhiphe umnakethu omanevile.